yakho galera ushobolo umshumayelo otsalayo kwaye ngaphandle kwenkulu ukukela ukubandi vakali kangako njengomshumayeli kwabanye abantu kwaye andizibandi nokubandi ngumshumayeli kufana nje nevili elongezelelweyo ispare kodwa ndiva ukuba ndinomyalezo ovela kuThixo ukuba ngendlela yam leyo kuphela kwendlela endimele kukuzisa ngayo ndizama ukuzisa ehlabathini kwaye ukuba bendingahlalanga naloo myalezo bendiya kuba ngumncathi kuThixo nomhanahanisi kuni umntu oya kuthetha enye into aze akholwe enye luhanahanisi simelwe sihlale sithetha inyaniso ngokusuka entliziyweni yethu kuba xana abantu besikhangele nangona bengavumelani nathi sifuna ukuba ngamadoda nabafazi ahloniphekileyo ukuba sithetha ngokusuka entliziyweni yethu oko kuyinyaniso ezintliziyweni zethu kunyaka ophelileyo okanye kunyaka ongaphambi kophelileyo ndiye ndanenyhweba yokuthetha umkristu okanye ndixoleleyo umyalezo wekrismesi apha eRamada kwaye ndiyakholwa ukuba ndithethe kumxholo nokuba kulapho okanye ePhoenix kutheni Bethlehem encinane kwaye ndiyakholwa ngoko kwakulapha kulo nyaka upheleleyo ndathetha siyibonile inkwenkwezi yakhe impumalanga kwaye size kumnqula kwaye niyazi sifunda iBhayibhile kwaye siyazibuza abo kutheni kwaye ngobu busuku bendicinga ukuba beningandinyamezela okwethutyana kwaye nithandaze kunye nam ndiya kuzama ukuninika umyalezo wam wekrisimesi kuThixo kuphela owaziyo apho siya kuba khona kwikrisimesi elandelayo ukuba kukho ikrisimesi elandelayo emva kwale ke ekubeni le inokuba yikrisimesi yokugqibela sihleli ndawonye de kube sihleli kwenye itafile kwaye ayisayi kuba yenye yolu hlobo kodwa kuya kuba xana sisidla kwaye sisele umthendeleko ngokutsha kunye naye ebukumkanini bukabawo ekupheleni kwendlela kwaye ngo masisondele kuyo ngobu busuku ngokungathi lo myalezo wokugqibela wekrisimesi esakhe sahlala kunye kuwo phakathi kobunzulu bokunyaniseka funa ukuthetha ngokuhlwanje ngomxholo ongaqhelekanga kodwa ngamanye amaxesha umfumana uThixo ekwinto engaqhelekanga wenza izinto ngendlela engaqhelekanga kungengandlela iqhelekileyo yindlela engaqhelekanga amaxesha angaqhelekanga imiboniso engaqhelekanga akaqhelekanga kwaye ndifuna oku inkosi ithandile ndifuna ukuthetha ngomxholo wo kutheni kwafuneka kube ngumalusi kwaye ngoku njengaphambi kokuba sisondele kwilizwi endikholwa ukuba linguThixo ekuqalekeni ube ekho ulizwi waye ulizwi ekuye uThixo waye ulizwi enguThixo kwaye ulizwi wenziwa inyama wahlala phakathi kwethu njengoko benditshilo kwiveki ephelileyo okanye kwiveki engaphaya kwephelileyo ePhoenix kungqinwe ukuba kukho abantu balo mhlaba abantu badlula kwesi sakhiwo ngoku umabona kude uya kungqina oko ikomnye ummango amehlo ethu emvelo kunye nezimvo zethu ezintlanu azinako ukuyichola loo nto asukuba umabona kude uvelisa nantoni na koko uyayigqithisa kuphela awunako ukwenza intshukumo ngomnwe wakho awunako ukuqhwanyaza ngeliso lakho kodwa ingqiniwe loo nto ukuba ishicilelwe ngonaphakade ndisenokuba ndimile okanye indoda eAustralia iya kuba inesikrini sikamabonakude apha kungekukho oko kuphela kodwa umntu uyathetha ashukumise umnwe wakhe aqhwanyazise iliso lakhe okanye kwa umbala wempahla enxibileyo iya kubonakaliswa apha eludongeni kwaye yena eAfrika eAustralia kwihlabathi jikelele ndiyabona kukho isangqa samaza omoya angaphezu kwamafu andinako ukuyicacisa loo nto kodwa ndiyazi ukuba ikhona phaya andiqondi ukuba nalobani na anganokuyicacisa ngokwenene ke umabonwa kude unokutsala oku kwaye ayenze ibe yinyani njengezixhobo ezithile ukuba babe nokubonakalisa eludongeni ngoku kwaloo nto ini yayilapha xana uAdam wayelapha umabonwa kude wawulapha xana uEliya wayehleli kwintaba yekamela wawulapha xana uMartin Luther laa mpristi uselula waphosa umthendeleko phantsi emgangathweni wathi sisonka esingenamvubelo kwaye ilungisa liya kuphila ngokhona wawulapha ngo kodwa siwufumana ngoku nje kwaye ikwakana njalo ukuba kubukho bethu ngokuhlwanje nguthixo iingelosi izidalwa ezingaphezu kwendalo ezingabonwayo kuluvo lwethu lwemvelo lokubona kodwa ngenye imini iyakuba inene kanye njengokuba umabona kude ekuko ngoku kwaye nje ngokuqhelekileyo ngoku kungako ndikholwa ilizwi uyesu wathi nabani na oyakongeza ilizwi libe linye kule bhayibhile okanye asuse ilizwi libe linye kuyo isabelo sakhe siya kususwa encwadini yobomi ke masithobiseni iintloko zethu ngoko ngaphambi nkqu kokuba silifunde kundiliseke kakhulu nayiphi na indoda enamandla ngokwasemzimbeni inokulibuyisela umva iphepha kodwa nguthixo kuphela onokulityhila kwaye ngeentloko zethu zithotyiwe ngoku ukuya eluthulini esasithatyathwe kulo kwaye ngamhla uthile siya kubuyela kulo ndiyazibuza kwaye ngalo mzuzu undilisekileyo njengoko sisondela kwikrisimesi ukuba kukho abathile apha abaziva bengafanelekanga ngokwenene kwaye bengathanda ukukhunjulwa kulo mthandazo ubunga ngaphandle kokuphakamisa intloko yakho nje phakamisela izandla zakho kuthixo kwaye uthi ndikhumbule Nkosi ngale Krisimesi Thixo akusikelele bawo ongcwele kakhulu onobabalo osezulwini Thixo onamandla onke lowo wayekho kwasekuqalekeni phambi kokuba kubekho inkwenkwezi okanye i-atom okanye i-molecule wazenza zonke izinto ngoYesu Kristu unyana wakho kwaye usinike zonke izinto ngesisa kuye ndiyakubulela wena obu busuku Nkosi ngale nyweba osinike yona yokuzihlanganisa kunye yokuba silunyukiswe sifundiswe ngumoya oyingcwele kwaye umoya oyingcwele uthabatha amazwi akho kwaye awatyhile kuthi kuba uYesu wathi xana yena umoya wenyaniso efika yena uya kunikhumbuza ezi zinto endizithethileyo kwaye kwakhona anibonise izinto ezizayo Thixo akukho namnye phakathi kwethu kungekho namnye phezu komhlaba okufaneleyo ukuzama ukutolika ilizwi lakho kuba kubhaliwe ukuba ilizwi likaThixo alilokuzitolikela ngoko ke Nkosi siyathandaza ukuba umoya oyingcwele uya kusinika ngobo busuku umntu ngamnye isabelo esisisweleyo ukwanelisa laa ndlala isentliziyweni yethu ukwenzela uhambo olusondeleyo kunye nawe asilungelanga asicocekanga asifanelekanga makathi umntwana lowo wazalwayo eBethlehem lowo waphila obona bomi bugqibeleleyo kwaye wayekukuphela komntu ogqibeleleyo phezu komhlaba wazinikela ngokwakhe ukuba abe yintlawulelo yokusihlambulula thina boni abangcolileyo kwaye asizise kubudlelwane kunye noyise siphe ngokuhlwanje ukuba umoya wakhe oyingcwele ngokushunyayelwa kwelizwi uya kusenzela oko thina Nkosi Thixo baninzi abagulayo elizweni namhlanje ebusweni belona chiza lingcono esakha sanyangwa ngalo kunye nelona chiza lingcono kunye nezibhedlele ezingcono kwaye ukanti kuzo zonke izinto ezinkulu ezifunyenweyo yinzululwazi yethu kusekho ukugula okuninzi kunokuba ihlabathi lakhe lakwazi ngokuba kukho isono esininzi nokungakholwa ngaphezu kokuba ihlabathi lakhe lazi sincede ngokuhlwanje gqirha omkhulu kwaye uphilise abagulayo abo baphakathi kwethu kwaye usinike umoya wenyani weKrisimesi xana namhlanje ukuba xana imibhiyozo yabahede yokunkqulwa kwemithi yeKrisimesi amabali aziintsomi wendoda egama linguSanta Claus kwaye nawe imivundla yethu yepasika kunye neefashoni ezahlukeneyo elithe ihlabathi lezorhwebo lazenzela imali kuzo yanga ingabekelwa bucala Thixo masingene kuKristu ilizwi kuba sikucela egameni lakhe nangenxa yozuko lwakhe amen ukuba ningatyhila kunye nam ukuze sifunde kumbhalo ongcwele uLuka ongcwele isahluko sesibini. Ninakho ukundiva kakuhle ingaba kukhona luphi na utshintsho kwimibono. Ninakho ukundiva kakuhle ngasemva ukuba ninakho phakamisani isandla senu Inkosi. Sahluko sesibini sevangeli ngokukaLuka ongcwele. Ke kaloku ngaloo mihla waphuma ummiselo kuKhesare Augusto wokuba lonke ihlabathi malihlawuliswe irhafu. Kwaye olu rhafu lwaba lolokuqala lokwaziswa wayeyirhuluneli yaseSiriya. Kwaye bonke besiya kurhafiswa wonke umntu kwela kowabo ilizwe. Kwaye uYosefu naye wenyuka evela kwelaseGalili ukuya kwisixeko saseNazarete ukuya kwela kwaYuda isixeko sikaDavide eso sibizwa ngokuthi iBethlehem ngenxa yokuba wayengowendlu kaDavide kunye nomlibo kaDavide ukuya kurhafiswa noMariya umfazi lowo wayemganelwe sele emkhulu ngumntwana. Kwaye kwaba njalo ukuba ngeli kuba wayephaya imihla enzaliseko yakhe yokuba azale. Kwaye wazala unyana wakhe wamazibulo waze wamsongela kumalaphu edyokwe kwaye wamlalisa emkhumbini wesidala ukuba yayingekho indawo yabo endlwini yabahambi. Kwaye kukho abelusi kwakwelo lizwe behlala ezindle besalusa ngobusuku bekhangele kwimihlambi yabo. Kwaye bonani ingelosi yenkosi yeza phezu kwabo kunye nobuqhaqhawuli benkosi babengezela ngenxa zonke malunga nabo kwaye babesoyika kakhulu. Kwaye ingelosi yathi kubo, musani ukoyika kuba yabonani ndizisa iindaba ezilungileyo zovuyo olukhulu oluya kuba kubo bonke abantu. Kuba kuni uzelwe namhlanje emzini kaDavide umsindisi onguKristu inkosi. Kwaye oku kuya kuba ngumqondiso kuni, nina niya kufumana usana lusongelwe emalapini edyokwe lulele emkhumbini wesitali. Kwaye ngequbuliso kwabakho kwaye ngequbuliso phaya neengelosi inkitha yomkhosi wasezulwini idumisa uThixo kwaye isithi uzuko kuThixo enyangweni noxolo emhlabeni inkolelo ebantwini. Kwaye kwathi njengoko zemkayo ukusuka kubo iingelosi zisiya ezulwini abelusi bathi omnye komnye, makhe sihambeni ngoku mkhulu siye eBethlehem kwaye sibone le nto yenzekileyo leyo inkosi iyazisileyo kuthi. Kwaye beza ngobunqamo kwaye bafumana uMariya noYosefu kunye nosana lulele emkhumbini wesitali. Kwaye xana sebelubonile balubhengeza udaba olo babeluxelelwe bona malunga nomntwana. Kwaye bonke abo bakuvayo oko bamangaliswa zezo zinto ezo babezixelelwe ngabelusi. Kodwa uMariya wazigcina zonke ezi zinto kwaye wazithamnca entliziyweni yakhe. Kwaye abelusi babuya bemzukisa kwaye bemdumisa uThixo ngenxa yazo zonke izinto ababezivile nababezibonile njengoko kwabe kuthethiwe kubo. Yanga inkosi ingongeza iintsikelelo zayo ekufundweni kwelizwi layo. Ngoku ikwayikutheni esi siganeko sikhulu satyhilelwa abelusi? Oko kuya kuba luhlobo lwento emangalisayo kuthi. Ndinezibhalo ezibhalwe apha kunye namanqaku ambalwa endiya kuzama ukuhamba kuwo ukucacisa kuni kutheni ngolwazi lwam olungcono. Kwaye mhlawumbi emva koko kuba inkosi ngoba balolwayo ngobo busuku iya kususa okutheni bemke besuke kuthi. Kodwa wenza uninzi lwethu sonke ndicinga ukuba ngaxesha lithile okanye elinye siye sizibuze kutheni ukuba esi siganeko sikhulu samaxesha onke satyhilelwa abelusi. Kutheni satyhilwa kubelusi kwaye kungekhona befundi beza kwalizwi baloo mhla? Yayingabo ababeqeqeshelwe ukuyiva. Kwaye kutheni ukuze ifike kwaye idlule kwizityebi ize kumahlwempu? Kananjalo, kutheni ukuze idlule kwabafundileyo nabazizilumko kwaye ize kwabathobekileyo nabangafundanga? Kukho imibuzo embalwa kakutheni koku. Kwaye esinye isizathu endinokusitsho qaphela, usana lwazalelwa eBethlehem Ndoleyo iBethlehem ngokutolikwa kwesiHebhere njengoko besinayo kwiminyaka embalwa eyadlulayo apha. IBethlehem ithetha ukuba indlu yesonka sikaThixo, kwaye sakuqondakalisa ezibhalweni wayengenako ukuza nakweyiphi na enye indawo. IBethlehem yasekwa nguRahabi kunye nomyeni wakhe. URahabi wayelinyukazi elo injengele eyalithandayo ukusuka kumkhosi wamaSirayeli emva kokuba beyithabathile iYeriko. Kwaye ngokholo wawukholwa umyalezo kaThixo kwimeko yakhe, kwaye wasindiswa. Kwaye kususela phaya xana uYoshua wayahlulayo imihlaba apho ngamnye aya kuba khona. Kwaye kukho isifundo esikhulu eso ngelinye ixesha ndinethemba lokuba ndingakwazi ukusizisa ethusana zabo mama bamaHebhere bezala abo bantwana. Xana encwina kwintlumbi yokuzala usana, wayebiza igama losana, kwaye oko walubeka ngokwendawo yalo kwilizwe ledini, isizwe salo. Into enkulu, lonke ilizwe likaThixo lidibana kakuhle kunye. Ukuba alihambelani kunye, ayililo ilizwe likaThixo elo, kungahambelani. Yingcinga yakho ayihambelani nelizwe, lonke liyahambelana kunye. Ke ngoko wayesisonka sobomi njengoko safundisayo kwiveki ephelileyo ePhoenix okanye kwiveki engaphambi kwepheleleyo, kwaye ekubeni esisonka sobomi wayengenako ukuza kwenye indawo ingeyiyo indlu yesonka sikaThixo, kwaye oko yayingukutheni. Ngoku apha uYesu uzalelwe eBethlehem, kwaye eBethlehem kukho indlu yesikhulu. Iinkokheli zenkolo ezinkulu zazihlala eBethlehem. UDavide, ukumkani malusi omkhulu, wazalelwa eBethlehem. Uyise uYese wazalelwa eBethlehem. Uyise mkhulu uObedi wazalelwa eBethlehem. Kwakhona yonke indlela ukuya emva wayevela eBethlehem. Kwaye apha uYesu unyana kaDavide uzalelwe eBethlehem kanye phantsi kwezithunzi zezindlu ezinkulu zonqulo. Ngoko ukuba abo bantu baqeqeshiwe kwaye bebelindele uMesiya yonke le minyaka, amawakamane eminyaka uMesiya wayeprofetwe ukuba uya kuza, kwaye ukuba uMesiya uzalelwe emthunzini wendlu enkulu yonqulo, kutheni zazifanele zinyuke ziye emva phezulu ezintabeni ukuya kwigquba labangafundanga abelusa bangaqeqeshwanga ukuzisa umyalezo omkhulu, umyalezo wokuqala, kwaye zayalela abelusi kungezizo izilumko nabaqeqeshiweyo kodwa abelusi? Into engaqhelekanga, akunjalo? Kodwa kumele kubekho ukutheni ndaweni ithile. Kukho ukutheni, ngoku kumele kubekho impendulo yokuba kutheni, kwaye akukho mntu uyaziyo impendulo ngaphandle koThixo, nguye oyaziyo impendulo. Ngoku khumbulani, uMesiya wayesele esesixekweni, ezalelwe esixekweni esidalini kanye ngakwindlu enkulu yonqulo, apho umbingeleli omkhulu kunye nababingeleli abakhulu kunye nabefundi bezakwalizwe kunye nezilumko nabaqeqeshiweyo bonke babelapho belindele uMesiya. Kwaye nanko elapho kanye phakathi kwabo. Kodwa kutheni ngoko ukuze ziye ngaphandle kwiinduli zakwaYuda, kwabangafundanga, abangaqeqeshwanga, abangaphucukanga, abangamahlwempu kubo bonke, bekhangeleka njengabona bantu bangawufanelanga umsebenzi onjalo ukutyhila umyalezo nokubathumela ukuba bazise umyalezo? Uyalwazi uluvo lwam, usenokungabi nasisindo kakhulu, kodwa ndifuna ukudlulisa uluvo lwam. Ndiyakholwa ukuba kungenxa yobulumko bukaThixo ukuba wayesazi ukuba abasayi kuwamkela umyalezo onjalo ngendlela oweza ngayo. Yayingekho kwincasa yemfundo yabo, yayohlukile, yayingeyiyo le nto babeqeqeshelwe ukuba bayikholwe wayeya kuba yiyo, yayichasene nokuqonda kwabo kwezakwalizwi. Lonke uqeqesho lwabo, konke ukufunda kwabo kwagqithwa kwabalilize ndiyakholwa ukuba yayibubulumko bukathixo obaziyo ukuba abasayi kuwamkela umyalezo onjalo ke umesiya wayelapha kwaye kumele kubekho umntu oya kukuqaphela oko kwaye wayesazi abo babengaxutywanga kwizinto ezilolo hlobo uya kuba nako ngokugqithiseleyo ukudlulisa umyalezo wakhe kwiqela elingafundanga kunokuba wayeya kuba kwiqela elixubileyo elalimiselwe ngeendlela zabo ukuba kukho nto yayinokubajika hayi nkqunelizwi likathixo kwaye ngoku sihlobo esingumkristu mandibuze lo mbuzo ngako konke ukunyaniseka nothando ndiyazibuza nje ukuba angenza kwa eso senzo sinye ngokuhlwanje kwaye athumele kuthi kwesi sizukulwane ilizwi ledinga elithenjisiweyo kwesi sizukulwane ndiyazibuza ukuba abefundi bezakwalizwi bethu nabafundisi ntsapho nezilumko abanakuwala umyalezo kanye njengokuba benzayo ngoko umntu akaguquki ngokunjalo nelizwi likathixo aliguquki unguthixo ongaguqukiyo akaguquki qaphela iingelosi zisiza kwaye iingelosi zisiza kwaye zinika umyalezo wazo kumadoda phantsi ngolo hlobo xana kwakukho amadoda phaya angaphezulu ekucingwa ngawo emhlabeni afanelekileyo kunaba bangamahlwempu abangafundanga abelusi umalusi wayengoyena mntu ungafundanga kuye nawuphi na umntu wayengaswele kwazi nanto na kodwa nje malunga nezimvu zakhe wayengaswele kwazi izibalo wayengaswele kwazi indlela yokwahlula i-atom wayengadingi imali yokufunda wayefuneka nje azazi izimvu zakhe kuko kuphela awayeswele ukukwazi kwaye uthixo obulumko obukhulu kunye nomthombo wabo bonke ubulumko angakhetha umntu ololo hlobo abantu gxebe abanjalo kwaye azodlule zonke izifundiswa eziqeqeshiweyo ziqeqeshelwe ukwazi oko ithetha into enye ukuba babeqeqeshelwe kwintsimi ephosakeleyo kwabagqitha bonke ababalulekileyo belizwe bekukho abantu ababalulekileyo abefundisa abakhulu uKhayafa umpingelelo omkhulu namanye amadoda amaninzi amakhulu onke amagorha akwasirayeli afundileyo onke amahlelo nabo bonke abefundi bezakwalizwi abaqhayisayo uthixo wabagqitha bonke ngabanye ngoku ubulumko bukathixo obo qaphela awona mazulu aphakamileyo engxamele ukuhlonipha abona abantu bathobekileyo nabangafundanga emhlabeni oyena uphakamileyo ezulwini wehla ukuze azazise kwabona baphantsi emhlabeni egqitha konke okuphakathi ukuze azazise kubelusi bemihlambi abaqhelekileyo esiza kunika aba belusi baqhelekileyo owona myalezo omkhulu wawo onke amaxesha bekukho abathunywa abaninzi abakhulu singacinga ngomhla kanowa nabaprofeti kwaye kwaye nababingeleli abakhulu nanjalo njalo babekho ngemihla eyadlulayo amadoda amakhulu afundileyo ookumkani amagunya izikumkani kodwa nangu esiza nowona mkhulu kuyo yonke imiyalezo wawuyintoni na umyalezo umesiya ulapha ngoku yabona kwaye ukwenza oko kwazeke wabagqitha bonke abaqeqeshiweyo ukuyazisa kubelusi abathobekileyo icinge loo nto bonke abefundisi bonke abantu benkonzo bonke ootitshala lonke uqeqesho lwezakwalizwi yonke imali yayichithiwe onke amabandla neemfundiso namahlelo zonke zagqitwa yonke imfundo babeyichithe kuzo zonke imishinari nabo bonke abaguqukileyo bonke ubulungu nayo yonke into abecinga ukuba bayenze ukuzukisa uthixo nangoko umyalezo ongundoqo wayo yonke loo nto wawugqithile kubo ayiqhelekanga utheni yabona kwaye qaphela kunge kuphela nje oko kodwa kweyona ndawo ingalindelekanga yesiganeko esinjalo abelusi ngoku yayingabo abawamkelayo umyalezo
Notice where the message was in the
Kwaye ngokuqaphela apho umyalezo wawukho kweyona ndawo ingalindelekanga ukuba ubani angawulindela ukuba uze kuyo. Kwaye ndiyazibuza ngobu busuku ukuba besikhangele umyalezo oyinyani wenkosi uYesu, ndiyazibuza ukuba ungaba kwiqela elingalindelekanga na. Indawo eyayi elo likhulu ihlabathi elinenkcubeko ephezulu kunye nebandla namhlanje ndinokucinga ukuba ligquba lala o labaphambusi. Ndiyazibuza ukuba bekungayi kuba lapho sinokumfumana khona. Eyona ndawo ingalindelekanga kunye nezona zithethi ezingafanelekanga. Abelusi babengazinto malunga nokuthetha kuphela ukubiza izimvu. Mhlawumbi yiyo loo nto weza kubo. Kodwa bekukho ilizwi elithenjisiweyo. Qaphela, lingakwenza oko kwakhona. Yabagqitha bonke abahloniphekileyo belizwe, yabedlula bonke abahloniphekileyo kwaye yatyhilwa kubantu abangento. Bonke abahloniphekileyo abo babehonjiswe ngoogqirha abakhulu babungcwele kunye kunye nofundo lwengqondo kwaye kwaye neemfundo eziphakamileyo kunye nezinto ezinkulu zonqulo nezinto zonke zagqitwa kwaye zatyhilwa kubantu abangento. Ubulumko, ubulumko obungenasiphelo bukaThixo onamandla onke bakwenza oko ukuze abazise owona myalezo mkhulu wakhe wabakho. UMesiya ngoku usemhlabeni. Obunjani bona ubulumko bunokuvela kuphela kuThixo owazi ubulumko. Bonke ubulumko nayo yonke imfundo nayo yonke into ngoku yachithwa yaze yagqitwa bubulumko obukhulu bukaThixo. Ndiyakuyiphindaphinda nje oko ngokuba ndifuna kungene nzulu kuhle. Konke kuphanzi bekungalunganga. Kudluliwe kuyo yonke ukuze ubulumko bukaThixo bube nelungelo lendlela. Ukuba uThixo uthabathe izinto ezingento ukwenza izinto ezithile. Sinokuma apha sithethe ngoYohane, sinokuma kwaye sithethe ngoEliya. Akukho mntu waziyo apho Eliya avela khona. Ekuphela kwabayaziyo wasuka nje wabonakala embonakalweni. Abaprofeti emva kwizigaba babengabantu abangento. Kodwa uThixo wathabatha oko uku kwaye wayigqitha indlela yokuziphatha yebantu kunye neemfundiso ukwenza ukubonisa ukuba unguThixo. Uthabatha into engento ukwenza into ngayo. Bonakalisa ubulumko bakhe nentlokoba uThixo bakhe ukwenza njalo ukuba uthabatha izinto ezingento. Xana wayeqala ukwenza umntu, wathabathe nje ibhola lodongo wenza umntu wokuphuma kuyo. Apho yayingento kodwa udongo kodwa wenza umntu. Kwaye uThixo uthabatha izinto ezingento ngoku ukuze enze izinto ezizizo ngazo. Kwaye koko nje sicinga ukuba sizizinto ezithile, ngoko asinakusetyenziswa esandleni sikaThixo. Kufuneka sikushiye konke sakhe sakwazi okanye sakufunda. Xoleleni, njengoPawulos omkhulu ongcwele wathi kwafuneka libale konke awakha wakufunda ukuze abe nokumazi uKristu. Yonke imfundo yabo, zonke imfundiso zabo nanjalo njalo yayisebenza okona kubi kubo. Ekugqibeleni yamkhanyela kwa oko kufundiswa babe nako ngaye ukumkholwa. Badika baba lutshaba lwakhe olona lubi kwaye bambethelela. Ingaba uyazi ukuba imbali iyaziphindaphinda rhoqo? Inyani ephawulweyo isenokuphinda yenzeke kanye ecaleni kwethu. Uthi ukuba ndandiphile ngoko ke ngoku ukuba ufuna ukwazi ukuba ngowenzani ngoko, khangela imeko yakho yangoku kwaye ungayibona into owawuya kuyenza ngoko ngokuba ngokuqinisekileyo iyatyhila. Xa beqeqeshelwe ukukholwa ilizwi lakhe kwaye ngoko xana ilizwi lakhe langqinelwa phambi kwamehlo abo balikhanyela ilizwi elo lalenziwe langqinelwa. Xana uThixo wayingqinela into ayakuyenza kwaye wathetha loo nto ayakuyenza kwaye wangqina loo nto ayakuyenza, ngoko bajika bayibiza le ndoda ngokuthi ngumoya ombi eyabaqalekisa bonke.
Think of what taken place.
Cinga ngalonto yenzekayo. Cinga ngento eyababangelayo. Uqeqesho lwabo lwababangela ukuba bangaliqapheli kwayilizwi lenziwe inyama ngomhla wabo. Lona kanye uqeqesho olo babenalo ezikolweni zabo nabona abafundisi babalaseleyo. Oye uke besingena kuyenza loo nto namhlanje. Abefundisi intsapho babo babephakamele kunabethu namhlanje, babengaphezulu xebe kootishala bethu kwaye basilela. Babengenamakhulu alithoba namashumi alithoba nesithandathu emibutho eyahlukeneyo njengoko sinayo namhlanje. Babemalunga nesithathu kwaye kwisithathu landela ukuhla ukuya kwisithathu, kwaye akukho namnye wabathathu awayiqaphelayo. Nje kuyabonisa ukuba into eyenziwa ngumntu kubudenge kuThixo, yabona. Ngoku basilela ukuyiqaphela ngoku kwaye benza kwa into enye kwakhona. Umntu ukuzimisela kulungile, kuhlala kulungile, kwaye umntu akaze atshintshe ukuma kwakhe, akaze aziguqule kakhulu iindlela zakhe. Ndithetha ngomntu wehlabathi. Umntu uhlala edumisa uThixo, umntu wenkolo, ngento awayenzayo, kwaye ehlala esalathisa abantu koko aya kukwenza, kwaye ngoko engakuhuyi oko akwenzayo. Yabona, lowo njengumntu wenziwe ngaloo ndlela, wayehleli kakade engaloo ndlela. Kwaye nina bafundi beBhayibhile ngokuthiwa nje niyazi uba oko kungokwelizwi, kulungile. Bahlala bemdumisa uThixo ngenxa yezinto azenzileyo, bethetha into ayakuyenza kwaye bengayihoyi into ayenzayo. Oko sisiqhelo nje somntu. Isizathu sokuba benze oku ootishala ngokoluvo lwam ngoku, babelitolikile ilizwi kuba bonke babekholwa kuMesiya ozayo. Wonke Israyeli wayekukholwa oko, basenza njalo nanamhlanje. Kodwa isizathu sokuba bangamqapheli, umyalezo wakhe wawungahambelani ngokwezobufundisi babo. Bona ukutolika kwabo oko babenako ngelizwi, uMesiya akazange azibonakalise ngendlela ababetolike ngayo ukuba uya kuyenza ngayo. Ke kwaye ngoko abazange bamqaphele ngokuba yayingahambelani nokutolika kwabo, njengoko besenditshilo ngaphambili. Kwaye ndithi kwakhona, uThixo akadingi nabani na ukutolika ilizwi lakhe, uyitoliki yakhe ngokwakhe. Ngoku iBhayibhile ithi mandibonakalise kuni ukuba yinyaniso leyo. U-Isaya umprofeti kwiminyaka engamakhulu asixhenxe neshumi elinesihlanu ngaphambi kokuba oku kwenzeke, u-Isaya umprofeti wathi, intombi le iya kumitha kwaye izale umntwana. Akukho ntandabuzo ukuba wonke umntu kweso sigaba wayecinga ukuba intombi yakhe iya kuba nguye loo mfazi ukuba u-Isaya wayekuthethile oko. Kodwa uyabona, kwakungamakhulu asixhenxe eminyaka kamva. Kodwa xana uThixo wayengadingi umntu ukutolika ilizwi lakhe, xana ayakulenza okanye indlela yakulenza ngayo, wathi uya kuyenza kwaye wayenza. UThixo wathembisa ukuba yena ngapha kwiIsaya kananjalo, ndiyakholwa kwisahluko samashumi abini anesibhozo malunga nomqolo weshumi elinesibhozo, kwaye kananjalo kuYoweli 2:28 ukuba ngemihla yokugqibela amawaka amabini okugqibela iminyaka uya kumthumela umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama. Wathi, oonyana neentombi zenu ziya kuprofeta, abafana benu baya kubona imibono, amadoda amakhulu enu aphuphe amaphupha, kwaye izinto eza aya kuzenza. U-Isaya wathi, ngemilebo ethintithayo nangezinye iilwimi ndiya kuthetha kwaba bantu, kwaye olu luphumlo. Kodwa babengena kwiliva lona, bahlunguzela iintloko zabo bahamba ngakulo. Wathi, zonke izithebe zikaThixo zaziya kuzaliswa ngumhlanzo, kwaye akuye kubakho nto ihlambulukileyo. Kwaye ukuba loo nto ayingomfanekiso weYerusalem nebandla laloo mhla ekuzeni kukaMesiya, ngumfanekiso namhlanje ngokufanayo, iyaziphinda nje kwagokwayo. Ngoku xana uThixo esithi uyakwenza into, uyenzile, kungakhathaliseki nokuba nabani ucinga ntoni namalunga nayo, nokuba nabani na uthini. Xana uThixo ethetha ngento ethile, ubophelelekile ukuba atolike elalizwi ngokwakhe, kwaye ukungqinela kwakhe kwelizwi kokwakhe ukulitolika. Qaphela, engqinela umyalezo kaMesiya wakhe, wathembisa loo nto uMesiya wayeya kuyenza xana esiza. wayeqana efika uqana izazi zasempumalanga zakhangela ezantsi ukuya ngasentshona kususela kwindawo ababekuyo eBhabhiloni kwaye babona inkwenkwezi nobungangamsha ubusazi na ukuba akukho nesuntswana lembali naphi na ukuba nawuphi na umqapheli zibhakabhaka apho nkquba begcina khona ixesha ngeenkwenkwezi amadoda amakhulu ayefunda ezi nkwenkwezi akukho mbali ethi nabani kubo wakha wayibona laa nkwenkwezi konke konke kuba yayinganikwanga kubo babengazange bakhangela nto injalo kodwa ezi zazi zazisazi ukuba kuya kubakho inkwenkwezi kayakobi evelayo kwaye zaziyikhangela kwaye yadlula ukususela kwixesha elo uyesu wazalwayo ebhetlehem ngoku ndiyazi izithethe zethu zobukristu kufana nje namabandla ethu anezinto ezigxalatheleneyo uphuma apha kwaye ubona izazi zisiza kunqula usana akukho nto injalo esibhalweni kwiminyaka emibini kamva bafika phaya beza besihla emathafeni benqumla umlambo wetigris abazange beze kunqula imveku kodwa umntwana omncinane malunga neminyaka emibini ubudala kutheni yayinjalo kwangaxeshanye uHerode wabulala bonke abantwana ukususela kwiminyaka emibini ubudala nangaphantsi ukuze abambe uMesiya yabona bona uThixo wayekungqinele ngelizwi lakhe kwayexana ezi zazi zafikayo eYerusalem inkwenkwezi yabakhokelela kwikomkhulu lonqulo lwehlabathi iYerusalem kwaye kwathi nje ukuba bangene kuloo masango laa nkwenkwezi okungaphezu kwendalo oko kwabakhokelayo kwala ukubabonisa kwakhona ukunyuka nokuhla izitalato la amadoda alungileyo amadoda azizityebi aneenkamela ezigqunywe kakuhle nanjalo njalo zenyuka nokuhla ngezitalato zisithi uphi na lowo uzelweyo ukumkani wamayuda sabona inkwenkwezi yakhe empumalanga kwaye elaa komkhulu likhulu lenkolo emveni kweminyaka emibini yomyalezo wabelusi lalingekabi nampendulo nangoko okanye lingazi kwanto malunga nayo intloko yawo onke amahlelo yayingenayo impendulo de yayiphazamisa iSanhedrin kwaye babiza ababhali ukuba beze bayifunde kwaye bafunda ibali likamikha umprofeti owathi nawe Bethlehem akunguye omncinane kubo bonke abathetheli bakwayuda omncinane kodwa kuwe kuya kuphuma irhuluneli eya kubalusa abantu bam amaSrayeli kwaye emva kokuba izibhalo zifundiwe kwaye nangoko zingqinelwa phambi kwamehlo abo nangoko babengayamkeli nangona isibhalo sasitsho njalo yathandabuza kakhulu ukuba bangenza njalo namhlanje kuba izibhalo ezithenjisiweyo zalo mhla ziyakwenziwa zibonakalaliswe ndisenokungazi ndibuye ndishumayele kuni kwakhona kodwa ndifuna nikufumane oko nangoko babengayi kuyikholwa ubulumko obukhulu bukabawo benza ubulumko bomntu ukuba bube bubudenge kangangokuba umenza mncinane umntu yena ukunene ufika kwindawo apho imenza umntu abe neentloni kangako ngesiqu sakhe kwaye akakho mkhulu ngokwaneleyo ukuvuma ukuba uphosile nangoko usahleli nebali lakhe akhathali nokuba ubawo ukuqondakalisa kangakanani na ukuba ilizwi lakhe liyinyani kwaye wenza nje loo nto owathembisa ukuyenza umntu ucinga ukuba ubulumko bakhe bungaphezulu kunothixo ukuba ayizi ngokobulumko bakhe kutheni ayinjalo yinyaniso leyo kwisigaba ngasinye isenza oko bona indlela yonke into yayihambelana ngayo ngoku enjani yona impembelelo kwabo belusi bomhlaba iingelosi zisihla ukuza kuthetha nabelusi bomhlaba iingelosi zikathixo zisiza kuthetha negquba labelusi ndiyazibuza ukuba ukhe wafumana inyhweba yokuthetha nomalusi okanye ube nomnye okwethutyana ukuba ubunokwenza andithandi ukuyithetha ngenxa yentetha yam endilungisela ukuyithetha emva kwexeshana kodwa umalusi uhlala nezimvu kangokuba ade nkqu ahleke njengeemvu ekhalayo uthetha njengeemvu kwaye unuka njengeemvu kunjalo oko ngokuba ukunye nezimvu yileyo kuphela into ayaziyo zizimvu zakhe ngoku ilizwe elingqinelweyo lenyaniso xana ababelusi bathobekileyo amadoda angafundanga. Enjani yona imbeko kufaneleke kangakanani kumalusi ukwamkela umyalezo wemvu esentsha esandula ukuzalwa. Yayingasayikuza nakwintoni na engenye kuphela umalusi, yiloo nto wazalelwa esidalini kwaye kungekhona endlwini. Izimvu azizalelwanga endlwini okanye kwigumbi lasesibhedlele elihonjisiweyo elipinki. Yabona, zizalelwa eshedini nasemasimini. Naso isizathu sokuba wakhokhelelwa eCalvary. Awunakho ukuyenza imvu ihambe ipaseji ukuya ekuxhelweni. Busazi ukuba kwiindawo zokuxhela banebhokwe leyo ikhokela izimvu, kwaye xana ifika phezulu apho kuxhelelwa khona itsibela ngaphandle kwaye iyeka izimvu ziqhubelele. Imvu kufuneka ikhokhelwe, ayinakuzikhokhela ngokwayo. Ke ngoko kwafuneka kube ngumalusi eze ngenxa yeimvu yakhe. Xana bamfumanayo uThixo usana kanye apho umthunywa wathi uya kuba khona, kwaye xa bawufumana loo myalezo womthunywa emkhumbini kanye apho ingelosi yayithe uya kuba khona. Ngoko ndeva abantu besithi ingelosi yathetha nam yathi njalo nanjalo. Kuhlekisa kanjani ngamanye amaxesha kwaye ndive abantu besithi ingelosi yathetha kubo kwaye yabaxelela njalo nanjalo, nto leyo yayichasene ngokupheleleyo nelizwi. Ngoko ingelosi ingakwenza njani oko? Ayinakuba yiyo nje. Kwaye ukuba uThixo ukuxelele into ethilethile iyakwenzeka, uthi ukuxelele oko kwaye ize ingenzeki, ngoko ibingenguThixo othetha kuwe. Kumbula nje kunjalo oko, uThixo akaxuki, akafumaneki ebuxokini. Xana belufumana usana lulunjani uvuyo ekumele ukuba lwaba kubo, ngokuba ingelosi leyo yabanika umyalezo bawufumana kanye ngale ndlela ingelosi yathi uya kuba ngayo, kwaye kanye nje kwindawo eyathi ingelosi iya kuba kuyo. Enjani yona into ekumele ukuba yaba yiyo kubo emkhumbini wesidali? Ngokuba bona indlela babesebululeni ngayo ababelusi bomhlambi esidalini, ucinga ukuba umfundi wezakwalizwi wayenokuba yintoni phaya? Wayeyakubeka isiqhubusheli phezu kwempumlo yakhe kwaye athi ndikhuphe kule ndawo. Yabona, wayeyakuba ngaphandle kwendawo kangako, wayeyakuba sentlungwini. Kodwa yabona, yayisekhaya nje kumalusi. UThixo uyazi ukuba uthumele phi na umyalezo wakhe, yabona, kanye nje ukuchanekileyo kwesi simo abelusi babekuso ngako esitalini sabo semvana yabo. Umyalezo ongqinelweyo lowo ababewuvile, intle kangakanani ubukho bukaMesiya, ilizwi elingqinelweyo lomyalezo wabo. Xana abelusi bevayo ukuba uMesiya wayesemhlabeni kwaye beza kubukho bakhe kanye kwindawo babehlala kuyo, kwaye bafumana ukuba umyalezo uyinyani wangqinelwa phaya, indlela ekumele ukuba yawenza loo madoda azive ngayo ukufumana ukuba uThixo ubenzele le nto inkulu. Kuba abafundileyo ngeba bengekho kangako kwindawo phaya phantsi kweemeko ezinjalo, babeya kumka kanye ngokukhawuleza ukuba umthunywa esiza kubelusi bomhlambi abaqhelekileyo. Mhlawumbi babengenako kwanku, aba abanye ababelusi bomhlambi kusenokwenzeka babengenako nkqu nokutyikitya amagama abo, yathandabuzeka kakhulu. Uyabaza abelusi uYesu abakhethayo xana wayelapha emhlabeni ukwalusa izimvu zakhe, uyandithanda na Petros ngaphezu kwaba? Nkosi, uyazi wena ukuba ndiyakuthanda. Zisa izimvu zabo. Kwaye iBhayibhile yathi uPetros wayeyindoda engazinto nengafundanga, nangoku usakhetha abelusi. Amalungu ebandla waloo mihla idlulileyo nababingeleli kwaye noluntu oluqeqeshwe kakuhle ngaloo mihla beliya kuba lungekho kangako kwindawo yesitali. Ngoku andiqinisekanga ncam ukuba abaninzi benu banokuqonda, mhlawumbi nina bantu besixeko, ukuba sasinuka njengantoni isitali samaYuda, indlela esasikhangeleka ngayo, njengezilwanyana kweso sidali nokuba sasiya kuba yintoni na. Kuba abanye bezi zodidi zanamhlanje bebeya kuba ngaphandle kwendawo yabo phaya ba bebengeke nkqu bangene nasemnyango. Kodwa kwakholeka kuthi ngobulumko bakho bungenasiphelo ukutyhila kwabo babeya kuyamkela. Abafundileyo namadoda alumkileyo aloo mhla ngokuqinisekileyo babengena kuyamkela, bebeya kuhlazeka kakhulu ukuba bafunyanwe kwindawo enjalo. Ngokuba indawo yokuqala ukuba ngebabebuyele emva enkonzweni yabo kwaye baze bangqine ukuba bebeye kumhlangano wolwahlobo kwaye bakholwa igquba labelusi abangafundanga bezisa into enjalo, babeza kukhutshelwa ngaphandle ecaweni yabo, babeya kukhutshelwa ngaphandle kumbutho waseBethlehem. Ukuba babenokubhaqwa bephulaphula igquba labantu abangafundanga njengoko babenjalo ababelusi, ukuhlazeka ngokuqinisekileyo babeya kuba njalo. Ukuba babezibandakanye nabantu nje abaqhelekileyo olo hlobo, kunye nokuba besamkela iinkolelo ezinjengokukholwa ukuba uThixo uyakuzisa umyalezo wakhe kwigquba elingafundanga labelusi, xana babesele belungiselele yonke into ngenxa yayo, babeya kuphulukana nobudlelwane babo, bekuya kufuneka banikele ngamaphepha abo. Kwaye babengayi kuqatshelwa phakathi koluntu lwamaqela abo aloo mhla ngenxa yokuba babezibandakanye nento enjalo kungekhona kwingqondo ebhetele. Ungatheni nina, mbingelelo wayeya kuthi, niza engcweleni yam apha nesiphambusi esinjalo nobudenge obunjalo ukuba amadoda athile angafundanga asematyholweni phandle phaya lawo angakwaziyo angazange aye adlule kwisiqalo, kwaye nize nikholwe umyalezo onjalo ukuba ingelosi yehla kwaye yaziyathetha nabo. Kodwa kungathini ukuba indoda ebinokuthi ndawubona umyalezo wakhe ungqinelwe? Wayeyakuthi, mandikhawuleze ndikunika amaphepha akho kwaye uphume kulo mbutho. Amaxesha ayaguquka, kodwa abantu abanjalo ngekwenzekile mhlawumbi kwakhona namhlanje babeya kukhutshelwa ngaphandle kwamabandla abo. Kodwa abelusi baziva bekhululekile ngokupheleleyo kuloo ndawo kunye nemvana kaThixo, kwaye nawuphi na umalusi olungileyo wenza kwaloo nto inye. Xana umalusi olungileyo phezu kwezimvu enokubona ilizwi likaThixo lenziwe lacaca kwaye lingqinele kwaye loo nto wathembisa ukuyenza, loo malusi usekhaya kanti. Andikhathali nokuba uthini na omnye umntu, ukho uThixo wayithembisa kwaye uThixo wayenza. Bathi iintsuku zemimangaliso zidlule, akukho nto enjengobhaptizo lomoya, akukho nto enjengobhaptizo lomoya oyingcwele, leyo yayiyabapostile. Kodwa yeka umalusi wenene welizwi alishumayele emandleni ovuko ukuba uYesu Kristu isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade. UPetros wathi ngomhla wePentecost, idinga likude nakubantwana benu nakwabo bakude nakwabaninzi eyakuthi iNkosi uThixo wethu ibabize. Naphi naapho abiza khona, isithembiso kunye nentsikelelo enye iyinyani. Kwaye yeka umalusi wenene ondlisa ilizwi akubone oko kungqinele. Bonke abefundi beza kwalizwi abasehlabathini abanako ukuyisusa kuye, ngokuba esazi ukuba uThixo watsho njalo kwaye yenzeka. Phelele apho lilizwi likaThixo nje rhoqo. Ilizwi lakhe lenziwa inyama kwaye lalihlala phakathi kwabo kwaye abalazanga. Wathembisa kwaloo nto inye ngaloo mhla. Ndiyazibuza ukuba besiya kuyiqaphela loo nto na. Abanekrathi nabalumkileyo abazange bayamkele into enjengaleyo, kwaye babekholwa ukuba bekukho into enjengomesiya emhlabeni, ngokuqinisekileyo bekuya kufuneka ize kwihlelo labo. Ibiya kuba liqela labo eliya kuyamkela okanye ibingalunganga. Ngoku khawucinge nje kanye kalukhulu, ukuba ayikho kwiqela labo ngoko, ingaba uqaphele ngoko? UThixo akazange anyule namnye kwiqela labo, kodwa wanyula abo banganxibelananga nalo naliphi na kuwo, kuba elinye iqela beliya kuthi, yabona into esiyenzileyo, kwaye babeya kwenza okufanayo namhlanje. Kodwa uThixo ukhetha umuntu ongento. Ngaso isizathu sokuba anyule umalusi. Abelusi babesekhaya ngokupheleleyo kunye nempana kaThixo phakathi kwabo. Ilizwi lakhe lenziwe inyama phakathi kwabo. Abaneqathi nezilumbu abazange bayamkela. Yadlula ngakubo. Kwaye singathetha kakhulu kangangoko namhlanje. Okanye nakwesiphi na isigaba. Yayizizinto ezikwanye ngemihla kaMartin Luther, into enye ngemihla kaJohn Wesley, yayizizinto ezikwanye ngemihla yamaPentecost. Kodwa uThixo akemi ngenxa yombutho omntu, uqhubela phambili umoya wakhe ukungqinela ilizwi lakhe. Bekuya kufuneka ukuba ize kudidi lebhuma labo okanye bebengayi kuyamkela. Njengokuba bekaqadekile namhlanje, onke amabandla ukuba baya kwenza njenanje kwaye bawamanye onke amabandla kunye, ukuba bakhangela umthunywa ngoku onokumanya onke amaProtestanti, amaKatolika kunye nama-Orthodox, yonke into kunye, enze ibandla elinye elikhulu. Ngoku bazalwana, ndibe nenyhwebo yokushumayela kumakhulu eenkolo ezahlukeneyo. Kwaye kukho amadoda alungileyo kuzo zonke, kodwa ngoku nikhumbule, ndiyaprofeta. Wonke umbutho kuya kufuneka ukwamkele oku okanye ungabi ngumbutho, iya kunyanzelisa. Ngaba ulifundile iphepha sethusana namhlanje apho abapriesti bamakatolika bancedisa ukumisela. Ephepheni, nceda ukumisela eMissouri, umfundisi womProtestanti. Kwaye ngubani wena oyiqapheleyo umrhabe, umabhaptisi, umluther nama-assemblies of God. Ikwiphepha lasethusana namhlanje. Oh, iyothusa. Asiyondoda ephaya zezo cawe, iintloko zoburhulumente ezo zijijele loo nto phaya. Inkqubo ekuphosa kuyo nokuba uyawufuna okanye awufuni. Anisayi kuba ngumbutho okanye nibaleke le ngqumbo izayo phezu komhlaba. Kwaye uyabona ukuba oko akulungile na, senokuba ndiza kube ndimpile xa nayisenzeka. Khangela emva kwezinye zeziteyipha. Kwaye ngoko, ukuba ibingenjalo, ndilingqina lobuxoki. Ukuba ibinjalo, ndicele inyaniso. Babeya kuyibiza uhlobo oluthile lokusebenza komoya ongendawo, nxamnye neengcinga zabo ezilungileyo. Uva kakhulu namhlanje malunga nokucinga okulungileyo. Ubeka nje ingqondo yakho kuyo nantoni na, kwaye ucinge ngokulungileyo kuyo. Tyhuli angayenza loo nto. Inye kuphela into elawula phezu kwako konke, kwaye leyo lilizwi likaThixo. Uba ucinga ngokuchaseneyo nelizwi, libala ngeengcinga zakho. Cinga ngelizwi. UMesiya bacinga akanakufunyanwa kwindawo enjalo engcole njengaleyo. Ungafane ucinge ngolungileyo omkhulu kakhulu umbingeleli kanye umfundisi. Bonke bewundisiwe ngeza kwalizwi beyakuza behle baye esitalini esizele ngumgquba. Kwaye bamkele umyalezo wehlwempu, umalusi othobekileyo lo ungena mfundo. Kwaye babeyakuza bathi, yabona, ndingayiqondakalisa kuwe. Olu lusana, lu ngumthunywa. Kwaye uyazi ukuba bebeya kuthini na aba bantu. Indoda inyanisekile, unyaniseke kangangoko kwinto ayithethayo, kodwa uphosakele ngokupheleleyo. Ndibone abantu bephila ubomi obulungileyo kangako, de abantu bangayikholwa, kungekho nto banokuyithetha malunga nabo. Kodwa bathi, unyaniseke ngokuphosakeleyo, akayazi nje into athetha malunga nayo. UThixo ebengenakuyenza into enjengaleyo. Kodwa apho babe nobungqini, kwaye emva kobungqini baya phaya esikalini kwaye bakhangela ukuba olo sana alulalanga phaya na. Babeya kuthi uthakathwe ngumoya ombi othile lowo ubangela uthethe ngolo hlobo. Nangoko yayingokwelizwi likaThixo. Kwaye babemfameke ngolona hlobo ukuba bayibona, ukuba imfundo yabo yezakwalizwi yayibamfamekisile enjani yona intlekele. Ukubanjwa kwindawo enjalo, kwimbutyulelo enjengokuba leyayinjalo, esidaleni xana babe nendawo entle ngenxa yakhe ukuza kuyo, babe nento yonke ilungisiwe ngenxa yakhe ukuza kuyo. Kwaye ngoko ukucinga ukuba uya kuhla, kwaye ahambe, kwaye angabaziseli abefundisi babo umyalezo. Kwaye awunike kwigquba labelusi abangafundanga, kwaye ngoko azise owakhe unyana, kwaye enze yena azalelwe esidaleni, isitali esiqhelekileyo samahashe kuyeko kumkhumbi wengca uba ayinakuba njalo babengenakuyikholwa ukuba yayithobeke ngolona hlobo kwaye ilula kakhulu yindlela abalumkileyo basoloko bengayihoyi ilula kakhulu iyababhidisa khangela indlela kathixo phandle phaya xana kanye elapha uyabona bakhangela into ethile ngaphesheya kude xana ilapha kanye nabo ngoku uKristu uvukile kwabafileyo isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade zonke izinto zabo ezinkulu zagqitwa kodwa ngokuqinisekileyo yayiyinyaniso ukuba nankuya uMesiya siyayazi namhlanje siyayikholwa namhlanje siyayamkela namhlanje kodwa ngoko ukuba uThixo uthembise into ngale Christmas uthembise into ngalo mhla kwaye iqondakaliswe ukuba injalo kwaye nangoko siyahamba simke kuyo sikudidi nje ulunye nabo babesemva phaya ngalo mhla abo bayigqithayo ngokuba ayizi ngencasa yethu yobuhlelo yiyo loo nto sikwenje imbutyulelo ngale Christmas. UYesu Kristu akafanga uyaphila ulapha namhlanje ibhayibhile yathi usekwanguye izolo namhlanje nangona phakade wathi kuyohane ongcwele 14:12 lowo ukholwayo kum hayi lowo ulikholwa lokuzenzisa lowo uthi uyakholwa lowo ukholwayo kum emisebenzileyo ndiyenzayo mna uya kuyenza naye kwaye nangaphezu kwale uya kuyenza ukuba mna ndisiya kubawo kwaye ndimbonile kobam ubomi esenza nangaphezulu imisebenzi efanayo leyo wayenzayo ngoko kunokuba ibhaliwe kumaphepha ale Bhayibhile kwaye ihamba phezu kweentloko zezilumko namhlanje yatyhilelwa iintsana zona eziya kufunda njengoko uYesu wakuthandazelayo yinyani nangoko wenze ngaphezu kunokuba yena ndibonile kumhla wam wama33 eminyaka yolungiselelo ndimbone esenza ngaphezu kokuba ndifunde ngaye esenza ebhayibhileni okungaphezulu kwento efanayo kodwa kungakhathaliseki ukuba wenza ntoni nangoko ucinga ukuba iSanhedrin yakholwa kuye ke bathi uthakathiwe kodwa wafumanisa apho benze khona impazamo yabo yaba kukufumanisa ekufumaniseni kungeyiyo loo nto yathethwa imvumonkolo yabo kodwa loo nto ilizwe elathi uMesiya uya kuyenza ngomhla wabo kwaye kulapho senza khona impazamo namhlanje ngokungaphengululi izibhalo uYesu wabaxelela ziphengululeni izibhalo kuzo nicinga ukubanye nobomi obungunaphakade kwaye zizo ezingqinayo ngam ziyanixelela ukuba ndingubani mna qaphela uThixo wayesazi kwangaphambili ukuba baya kuyenza le nto lowo nje ngukutheni kokuba kwafuneka ayithabathele kubelusi wayesazi ukuba babengayi kuyenza loo nto babengayi kuyamkela loo nto ngoku niyabona ukuba kutheni kwafuneka kube ngabelusi kutheni abelusi abefundi beza kwalizwi abengenakuyamkela kutheni abelusi kwakhona ingaba iyakuza ngokuchaseneyo kwilizwi lakhe hayi babengabelusi babezazi izimvu kwaye yiloo nto wazalwayo imvu imvana qaphela wayeyimvana yayingabo kuphela uhlobo olwalunokumamkela umalusi wayekuphela kwento eyayiza kwamkela imvana besazi indlela yokuyikhathalela kwaye kunjalo namhlanje xana sifumana umyalezo wemvana ngoku okumangalisayo eyona ithobekileyo indoda engafundanga inqula uEmmanuel esidalini okuninzi kwaye kwakukho abantu phandle phaya kwangaloo mihla befundisa izifundo zabo zakwalizwi izihlwele ezikhulu tsala yonke indawo kusuka kulo lonke ilizwe besiza emibingelelweni awathi uYehova yayilivumba elibi emathatheni abo kwaye apha yayingabelusi abathobekileyo esitalini benqula uEmmanuel uThixo ngokwakhe enziwe inyama kwaye elele esitalini yabona indlela thina ngokufunda kwethu okukhulu kwaye nentloko yethu ibuyela umva ngathi kukho into esiyaziyo kwaye uThixo uyayigqitha yonke into yabona uyakwenza oko athembise ukukwenza kwaye uhlala ekwenza oko kodwa khawucinge ngaba belusi baphantsi phaya ngoku benqula uEmmanuel esitalini iyothusa kakhulu ngoqinisekileyo injalo Koko phandle emva kokuba bemnqulile yena waye beqaphele ukuba umyalezo ababe ushumayela ungqinela phaya ba bephumile bedumisa uThixo ngona myalezo ungakholelekiyo wengelosi. Koko thelekisa oko nanamhlanje khawume nje umzuzu kwaye ucinge amadoda ngaphandle enqula uThixo kwaye emdumisa ngaloo nto ayibonileyo, loo nto ayivileyo, loo nto ayeyazi ukuba yayiyinyaniso ngomyalezo lowo wawungakholeleki kwingqondo ekrelekrele yayichasene nazo zonke iingcinga zecawa kwaye nangoko yayiyinyaniso. Yinyaniso bayikholwa kwaye ngoku indlela obunokuba bubudenge ngayo obulumko bom ngoko besithi ukuba ikwayala yengelosi yabaculela ingoma yokuqala khawucinge ngaloo nto ukuba umalusi ongakwaziyo ukubhala igama lakhe enuka njengesibaya sezimvu ehamba esidalatweni ekhwaza ozuko kuthixo enyangweni siyazi ukuba usemhlabeni. Umbingeleli wathi, laa ndoda ayikho zingqondweni zayo. Khangelani ezincwadini kwaye nibone ukuba ulilungu leli bandla lethu na. Ngokuqinisekileyo uyasihlaza ngeemfundiso zakhe ezithenxileyo. Msuseni amke kuthi, asiyi kuhlazeka phakathi kwabantu. Ke usenokuhlaziswa phakathi kwabantu kwaye uzukiswe emehlweni kaThixo kanye uthabathe ukhetho lwakho. Kuba kumbulani, inkasa yobucawe yosuku ayilingani kwilizwi likaThixo. Akukho makhulu alithoba namashumi amathandathu anethoba okungcamla okwahlukileyo kuyo. Kukungcamla okunye, ilizwi elinye, uThixo omnye, kuphelele apho. Besithi ingelosi zacula ingoma yokuqala kubo. Kananjalo besithi bona, bafumene umyalezo usuka kwingelosi. Ingelosi yabonakala kubo, yabanika umyalezo. Kwaye baya bafumanisa ukuba umyalezo wawuyinyaniso. Kwaye bathi, ngaphandle koko, ingelosi yacula ingoma yokuqala kuthi. Ubungacingi, bathi, laa mfo uLusizana. Babengazange babe nayo nantoni na elolo hlobo ukuba yenzeke phakathi kwabo. Uyazi, ngoko. Yayiyimfundiso yohlobo olungaqhelekanga kuwo. Kwaye naso isizathu sokuba bangabi nakuyifumana ezibhalweni. Yayingekho kwabo ukuyifumana. Okungakholelekiyo kwingqondo. Akuzange kwenzeke into enjalo kubo. Ayikholeleki kodwa nangoko yayiseyinyaniso. Inyaniso. Siyazi ukuba yinyaniso. Cinga. Amarhamente okuqala kaKristu nebandla lokuqala yayingamadoda ezimvu. Hayi abefundisi. Amadoda ezimvu. Abelusi. Utheni abelusi? Qaphela, bephumile bedumisa kwaye bemzukisa uThixo ngenxa yoko bakubonayo nabakuvayo. Beva ingelosi zicula okokuqala kumntu. Ingelosi azizange ziculele umntu ngaphambili. Kwaye khangela kwikwaya indlela babemi ngayo baze baqeqesha kwaye bawaqeqesha loo mazwi babeya kucula ekuzalweni kukaMesiya. Kwaye bonke bagqithwa. Kwaye iingelosi zehla zaculela abantu bezimvu abaqhelekileyo. Bengaxibanga iimpahla zabefundisi, kodwa benxibe iimpahla zabelusi. Kwaye khangela ukuba ngubani awafumana umyalezo wokuqala. Uyamangalisa. Kwaye apho wanikezwa khona. Kungekho kwizindlu ezinkulu zonqulo, kodwa entlango. Phandle entlango. Apho ingelosi yenkosi yeza khona. Kungekhona ebandleni, entlango. Wayengamkelekanga nkqu kwasebandleni. Bacinga ukuba wayenguye, kwaye bacinga ukuba babe naye. Kodwa uThixo waqondakalisa ukuba yayiphosakele nako kulaa matye ukumvelisela abantwana uAbraham. Kulungile oko. Ixesha lokuqala iingelosi ezakha zacula embhiyozweni wawusezulwini ukuba uya kukhangela kuYobhi 38:7 njengoko ndibona abanye benu bebhala amanqaku. Xana uThixo wayeceba ukwenza indalo yakhe yokuqala umhlaba, uYobhi wayemkhulu indoda elumkileyo kwaye wayenazo zonke iintlobo zobulumko. Wathi, qala ndisenyuka ndisiya emalikeni, iinkosana eziselula ziqubuda phambi kwam zonke kwaye nje zifuna umzuzwana wobulumko bam. Kwaye wayengaqondi kutheni kwafuneka aphathwe ngale ndlela wayeyiyo. Kwaye ke uThixo wambuza wathi, zibhinqise njengendoda ngokuba ndiyehla ukuza kuthetha kuwe. Kwaye xana uThixo wehla ngesaqhwithi wathi, Yobhi, wawuphi ngaphambi kokuba ndibeke iziseko zomhlaba. Khona amakhwezi acula kunye kwaye oonyana bakathixo beduma luvuyo. Wawuphi nangoko uyophi kwaye ngelo xesha wayethotyiwe. Wawuphi? Yabona, ixesha lokuqala iingelosi zakhe zacula embhiyozweni kwakusezulwini, kodwa okokuqala zakhe zacula emhlabeni kwakukubelosi ekuzalweni kukathixo u-Emmanueli emhlabeni. Abantu bokuqala bakhe beva ingelosi icula yayingabelusi abathobekileyo. Xa nasithabatha abafazi bethu abaziqabe ubuso iinwele ezinqothuliweyo benxibe ezimfutshane kwaye bajingise uhlobo oluthile lweengubo yenkonzo bazibhije ngayo kwaye babamise kwaye bacule njengento ethile. Kwaye ngoko sicinge ukuba uThixo umele kukuphulaphula kuloo nto, kuneengelosi emva ngaphaya ezinokuthi zimonwabise ukususelwa ingaphambi kokuba abe wakha wenza umntu. Baphume kwaye niphile kwaye banxibe iimpahla ezilisikizi kuThixo. Kwaye ungalindela njani ukuba kubekho kukaThixo oko? Uthi ke ndingowakwa. Wawuphi xa ndibeka iziseko zomhlaba? Ndixelele mna ukuba ndizibethelele kwintoni. Iphi as leyo bayivulayo? Wawuphi ngoko? Ucinga ukuba uThixo kufuneka sibuze ngobunye bobulumko bethu? Ubulumko bethu bubudenge kuye kuphela. Wenza loo nto athi uya kuyenza. Ngokuqaphela, uThixo ulungiselela ukwenza enye indalo. Udala umhlaba onokufa, ubomi obufayo, iingelosi zicula ezulwini. Kodwa apha udala ubomi obutsha, ubomi obungunaphakade ngenxa yomntu. Kwaye uculela abantu bakhe ngeengelosi emhlabeni kungekhona ezulwini. Izulu lalinobomi obungunaphakade, yabona? Kwaye wacula, zacula kumazulu xana indalo enokufa yangenayo. Kwaye apha indalo engenakufa iyangena. Kwaye ngoku ziculela kubantu bomhlaba. Ixesha lokuqala kubelusi kuyethusi, akunjalo? Wayeqalise indalo entsha. Yayiyintoni indalo yakhe ngokwa? UThixo wenziwa inyama wahlala phakathi kwethu. Yiloo iBhayibhile yathi ekuqalekeni kwendalo kaThixo, uThixo wadalwa ekwimo yobuntu kuYesu Kristu unyana wakhe. UThixo wahlala, wawakha umnquba wakhe wenyama namathambo, kwaye waphila kuloo mnquba. UThixo uEmmanuel, uThixo unathi, wazakhela ngokwakhe indlu ukuze aphile kuyo, ukuze abe nokubonakalalisa ilizwi lakhe kubantu bakhe. Naloo nto uyazi ukuba uThixo uyintoni na xa ubona uKristu. Kumbulani ukuba kusoloko kuculwa xa kuzalwa ukumkani. Bangaphi abakwazi yoko? Kakade niyakwazi. Ke ngoku ucinga ukuba lokumkani wayezalelwe phaya ezantsi. Umfazi ngeweza ebaleka angene kwindlu enkulu yonqulo ndaweni ethile kwaye athi, lungisa ibhedi kanye ngokukhawuleza kwaye nifumane oogqirha ngokuba ndiza kuzisa uEmmanuel emhlabeni. Mfazi oluhlwembu ovele eNazareth, esona sixeko siphantsi sikhohlakeleyo kunethusana okanye nasiphi na esinye sazo. Kwaye nangoko lo mfazi mncinane weza ebaleka esiya kumbingelelo omkhulu kwaye wathi, ndilungisela ukuzalwa uEmmanuel. Babeya kumphosa entolongweni ngokuqinisekileyo, babeya kwenjenjalo ngokuqinisekileyo, babeya kwenjenjalo ngempambuso enjalo eyayiya kuziswa phakathi kwabantu bakhe. Wayengenakuyimela loo nto, ubengayikuba nako nanamhlanje. Kodwa nje kwenzeka into efanayo nje ngokufanayo. Qaphela, ufuneka kubekho ukucula. Ookumkani babe ngewayengazange aculelwe naye, abantu ngebangazange bamculele yena ngokuba babengakholwa kuye. Kwaye naso isizathu, nantsi isiza usenokuzifumanela yona. Naso isizathu sokuba namhlanje abantu babe neentloni zokudumisa uThixo, baneentloni ngoKristu. Izindlu ezinkulu zonqulo azinakulwamkela ubhaptizo lomoya oyingcwele. Bahleli ngolona hlobo kwindlela yabo yobucawe ukuze bangabi nakulwamkela. UThixo uya kufumana umntu lowo anokuthi adunyiswe ngaye. Unako ngamatye ukumvelisela abantwana uAbraham njengoko ndicaphula uYohane kwakhona. Qaphela, abantu bakhe bamele kukumculela kwaye abalawulwa nguye ngelo xesha yayiziingelosi zakhe, kwaye zaculela abelusi bakhe ababeya kuthabatha umyalezo wakhe. Ubani omele kukuva kuqala? Kakade abantu bakhe ngabo abaza kuva ukucula kokumkani kuqala. Iya kuba ngabantu bakhe, kwaye babeyintoni abantu bakhe? Uhlobo lothusayo, akunjalo nabazalwana? yayingengo befundisi bakhe yayingengo befundi bezakwalizwe kunjalo oh yayingengo bantu bamahlelo hayi yayingabelusi ngokuba kwabakho imvu ezelweyo naso isizathu yabona abalawulwa nguye bakuva oko abo uthixo wayebazi ukuba bayakukholwa uthixo uthumela umyalezo wakhe kwabo bayakuwukholwa ububo bonke ubulumko uyazi apho amakawuthumele khona umyalezo wakhe ubani na oyakuwukholwa oyena uphakamileyo wezulu wathunyelwa kwoyena umntu uphantsi phezu komhlaba uyesu wathi kumateyu 5 banoyolo abangamahlwempu ngomoya ukuba ubukumkani bamazulu bobabo umariya kwi ukuba uzibeka phantsi ezo zibhalo lowo ngumateyu 5 kwaye uba ubeka izibhalo phantsi yiloo nto endiyibhalileyo apha zizibhalo umariya wathi kuluka 1:52 xana wayethanjiswe ngumoya umoya oyingcwele uphezu kwakhe wathi wabaphakamisa abathobekileyo umariya watsho oko umama kayesu wathi ubaphakamisile abo abathobekileyo uluka ngokunjalo wathi abantu abaqhelekileyo bamva ngovuyo kungekhona kwabaphezulu abefundi bezakwalizwi oogqirha bomthetho nabobungcwele kodwa abantu abaqhelekileyo bamva ngovuyo abantu abaphantsi kuzo zonke izibhalo ezingcwele umyalezo wentlawulelo wanikelwa ngabelusi nangezimvu ngoku kufuneka ndifikelele ekuvaleni kuba sifumana ixesha lokuvala ndidlula izibhalo ezininzi nje ukuze ndinizise kule ngcinga kuso sonke isibhalo intlangulo ibivakaliswa ngabelusi nezimvu kunjalo oko sonke siyavumelana kulona kuba yayisesithunzini nakumzekeliso kwaye nantoni na ukuba ndizange ndasibona isandla sam ndaze ndakhangela apha phantsi esithunzini sesandla sam kwaye ndabona ndineminwe emihlanu bendiyakwazi ukuba ibibonakalisa isithunzi besibonakalisa uqobo kwaye yiyo loo nto umyalezo wawusoloko usiza ukukhululwa ngentlawulelo ngemvu ngokuba ukusuka kwasekuqalekeni kwaye kwaba ngezimvu nangabelusi ukuba wazityhila ngokwakhe konke yayizizithunzi nemizekeliso oku makhe sikhangele ekuqalekeni uadam noeva bemi phaya kubukho bukathixo ukuva umyalezo wakhe kubo babezogqume malunga nezinqa zabo ifele lemvu umyalezo wokuqala owakhe waviwa wanikelwa phezu kwesikhumba semvu efileyo leyo uthixo wayeyibulele kwaye wasongela uadam noeva kuso emva kokuba bezame ukwenza eyabo inkolo yamagqabi omkhiwana bingenakusebenza loo idini lemvu lamiselwa ukucama kushela ukususela kwasekuqalekeni idini lemvu ngoku siza kuyivala le nto ngoku kwaye ndinibonise kutheni kwafuneka kube ngabelusi kwaye kutheni kwafuneka kube njalo wayemelwe kukuba abe yimvu ngoku abaprofeti betestamente endala babezogquma ngezikhumba zezimvu siyakwazi oko ha bebonakalisa ukholo lwabo kwilizwi lakhe lemvana egqibeleleyo ezayo yiloo nto abaprofeti ngoko ilizwi likathixo alizi kumfundisi wezakwalizwi akukho nguye olonakalisayo kunjalo oko ayikho into enjengale uyithethayo yakhe wena uthi ke lo mfo ungumfundi wezakwalizwi loo nto imenza nje abe kude elizwini kunayo nantoni na endiyaziyo yabona ilizwi lenkosi uthixo uthixo ongaguquguqukiyo akaze aguquke naphi na ebhayibhileni ilizwi likathixo lalisoloko lisiza kubaprofeti kungekhona kubefundisi bezakwalizwi okanye oogqirha kubaprofeti kwaye basoloko ngalo lonke ixesha besaliwa kwaye bacikiswe abaprofeti ngokwesiqhelo babengabelusi kwabona abaprofeti babezogquma ngezikhumba zezimvu ukuba babenxiba izikhumba zezimvu babezalusa kwaye umyalezo wokuqala ukuya kwisizukulwana esigwetyiweyo wawuphezu kwezikhumba zezimvu abaprofeti ndithi kwakhona benxiba izikhumba zezimvu bezogquma xa zonke ngazo kuba babengqina ngako oko ukuba babekholwa ukuba yayisiza imvana egqibeleleyo ngenxa yelaa dini kwaye ilizwi likathixo leza kubo phezu kwezikhumba zezimvu ababelusi okanye aba baprofeti ngokwesiqhelo yayingabelusi uabraham wayengumalusi uisaka wayengumalusi uYakobi wayengumalusi, uMoses wayengumalusi, uDavid wayengumalusi, bonke abameli bakaThixo ngokwesiqhelo yayingabelusi. Ngoku sakufumanisa ukuba kutheni isiza kubelusi. Babesazi ukuba izimvu azinakuzinceda ngaphandle komalusi ukuzikhokela. Bona imvu ayinakuzinceda ngokugqibeleleyo, ayinakuzihambela ngokwayo. Naso isizathu sokuba uThixo afanise abantwana bakhe abakholwayo nezimvu. Kufuneka bekhokele. Kodwa akukhangela yintoni kukukhokelayo. Musa ukufumana ibhokwe, iya kuhamba nawe ukuya endaweni yokuxhela. UThixo akazange asinike ibhokwe, wasinika unyana wakhe, umoya oyingcwele, ukusikhokela. Ungumkhokheli wethu. Kungengabo abelusi abathile abenziwe ngabantu, kodwa abelusi abanikwe nguThixo abondla izimvu phezu kokutya kwezimvu. Ngoku uthabatha ihagu kwaye uthi kule hagu, ndiza kukwenza imvana kwaye uyihlambe kwaye upeyinte iinziko zayo zamanqina nanjalo njalo, kwaye uyinike ukutya njengemvana, uyinike uhlobo oluthile lokutya kwaye uyibeke ngaphandle emgangathweni okanye ngaphandle ngaphakathi kwiapho mhlambi wezimvu kwintsimi yelusen okanye kuthile. Kwaye ukuba kukho umngxuma wodaka naphi na, laa hagu iya kuya kanye ngqo kulaa mngxuma wodaka kangangoko inokuya. Yabona kutheni? Kungokuba imvelo yayo iseyihagu nangoko. Kwaye naso isizathu sokuba amalungu ecawe namhlanje azibandakanye kwizinto zehlabathi. Yabona, kungenxa yokuba imvelo yabo ayikathintwa. Bayakudla naluphi na uhlobo lobucawe obumdaka bezakwalizwi, kodwa ilizwi likaThixo abanakulinyamezela. Baya kungena kwaye baphulaphule kwilizwi. Uyazi oyena mhanani simkhulu ehlabathini nguNomiyayi omdala. EBhayibhileni kwakukho ababini bakhutshwa emkhombeni, uNomiyayi omdala waphuma kwaye akazanga buye ngokuba ulixhalanga uphiphayo. Uhlala phezu kwemizimba yezidumbu ezifileyo kwaye azalise isisu sakhe ngezidumbu ezifileyo. Kodwa xana walikhuphayo ihobe, ihobe alizange likwazi ukumelana nelavumba. Ke labuyela emva endlwini kayise kunye noNowa kwaye labetha kucanga wade uNowa walingenisa. Ngoku uNomiyayi angahlala apha atye kwihashe elifileyo imini yonke kwaye abhabhele phandle phayayo entsimini kwaye adle ukhozo kunye nehobe. Kodwa ihobe alinakuze libhabhele phaya kwaye lidle ihashe elifileyo, lize emva koko lidle ukhozo, ibiya kulibulala loo nto. Yabona, ihobe alinanyongo kwaye alinako ukuyetyisa. Kwaye xana naliphi na ihobe likaThixo, naliphi na ihobe elidla ilizwi okanye imvu isilo esihlambulukileyo, xana usiya kubanika izinto zehlabathi, bayazi ukuba inkosi yabo yathi, lo uthanda ihlabathi okanye izinto zehlabathi, uthando lukaThixo alukho nkqukuye. Umnika into echaseneyo nelalizwi likaThixo, akanakuyimela. Kodwa umtyholi angayithabatha loo nto kunye nehlabathi ngokunjalo kwaye ayibize yonke ukuba yekaThixo. Awunako ukuxuba ioli kunye namanzi, nje azisayi kuxubana. Kona bonke aba belusi babesazi ukuba izimvu azinakuncedeka ngaphandle komalusi, kwaye babengabelusi kwaye besazi ukuba imelwe kukukhokhelwa. Olunjani lona usizi lokubona namhlanje ukuba bazama ukondla izimvu ngobumdaka, kodwa imvu ayinakubutya. Hayi mhlekazi, yabona babezama ukondla izimvu phaya emva ngobumdaka, kwaye xana ilizwi lisiza babeqhelene kakhulu nobumdaka, babengalazi ilizwi. Kwaye yiloo nto ekuyiyo namhlanje, xana kwaloo nto inye yangqinelwa kwaye yaqondakaliswa ukuba uThixo uyakwenza into ethile, ngoko babeqhelene nobumdaka kwaye besondliwa ngobumdaka. Ude wena ke akukho kuthetha kubo, abasayi kuliphulaphula nje. Phelele apho inja, iBhayibhile ithi njengenja ibuyela emhlanzeni wayo nehagu eludakeni lwayo, ke benje njalo bona. Ve ilizwi kwaye ibuyele emva kanye kolu wadaka lunye ludala kwaye ithi, hayi impambano, musa ukukholwa into enjengaleya. Thixo, izimvu zenza kwaloo nto inye namhlanje, kumele zithembele kwisidlo selizwi. Aziyi kuthabatha naluphi na olunye uhlobo lokutya, awunako ukuzinika ukutya kobucawe. Imvu yokwenene, hayi hayi, hamba ubaxelele. Ngoku khangela, sonke siya kuba kunye. Ngoku uYesu wathandazela ukuba sonke sibe banye. Niyivile nje kwa into enye yethusana kungekudala. kwiintsuku ezimbalwa ezigqedileyo kodwa bubuxoki. Yesu akazange athandaze. Wenza njani yena? Ungalenza njani ilizwi ukuba lizigwebe ngokwalo lizibuyiselele phezu kwalo? Ngoku uThixo akakho ngaphezu kwakhe nawuphi na omnye umntu. Ngoko Yesu wathi bangathini nababini ukuhamba kunye bengavumelananga? Uya kuwathabatha njani amawisile, amabhaptiza, amarhabe kunye namakatoliki kwaye ubaphose bonke kunye kwaye babe bani? Nisenokuba banye phantsi kwentloko yendoda. Kodwa uYesu wathi ukuze babe banye nkqu njengokuba mna nawe sibanye. Ngoku ufuna thina sonke sibe banye kuye, oko okulilizwi. Amen. Nantso ke apho ikhoyo, mnye noyise kwaye uyise ungunyana, yinto enye kwaye ilizwi elinye. Ilizwi libonakalalisiwe lizibonakalalisa ngokwalo ngaloo mhla njengoko lenzayo kuwo nawuphi na omnye umhla ukuze nibe banye. Qaphela, wathi njengokuba ubawo endithumile mna ngoko ndiyanithuma nina. Ubawo lowo wamthumayo wangena kuye ukuze aqinisekise ilizwi, kwaye kwaloo Yesu mnye wathumela abantu bakhe ungena ebantwini abo abathumayo. Kwaye esithi imisebenzi le ndiyenzayo mna niyakuyenza nani ngokunjalo. Ngokuqinisekileyo wathandaza ukuze sibe banye, sibe banye naye, singabi banye nombutho, singabi banye nenkqubo, kodwa sibe banye noThixo, kuba uThixo elizwini lakhe mnye, kwaye uYesu noThixo babe banye, kwaye mna nawe kunye nelizwi simele kukuba banye. Njalo oko kufuneka sibe banye ngokuvumelana nelizwi, kungeyonto umntu othile ayithethayo. Oku ayikokutolika kwabucala, lithabathe loo nto liyithethayo kwaye ulikholwe, kwaye uThixo uyakulingqinela kwaye angqine ukuba lilungile. Ucinga ukuba lelabafundi nje kuphela? Lithathele oko ilizwi lakhe, hamba ulizame kube kanye ubone, uya kufumanisa ukuba liyakusebenza kanye njengokuba wathembisayo. Ewe mhlekazi, abasayi kutya ukutya obumdaka, kufuneka babe nokutya kwezimvu. UYohane ongcwele ishumi uxela ukuba izimvu zam ziyalazi izwi lam, kwaye ukuba ulilizwi ngo loluphi uhlobo lwezwi analo. Izimvu zam ziyalazi izwi lam, abasemzini aziyi kubalandela. Yabona, uYesu wathi izwi elingaqhelekanga aziyi kulilandela, ke izimvu zakhe azililandeli izwi lowasemzini, aziyi kubalandela. Abaprofeti, abelusi nezimvu bonke bangqina ngokuza. Ngoku bona uThixo ongaguquguqukiyo kwizicwangciso zakhe ezingaguquguqukiyo zelizwi lakhe ngalo mhla. Ngoku khawucinge nje imizuzu embalwa ilizwi elingaguqukiyo. Ngoku khangela ukuba uMoses wayenokuza nomyalezo kaNowa wawungenakusebenza, ukuba uYohane umbhaptizi wayeze nomyalezo kaMoses wawungenakusebenza, ukuba uYesu wayeze nomyalezo kaMoses okanye kaNowa wawungenakusebenza, kwaye uWesley weza nomyalezo kaLuther wawungenakusebenza, ukuba iPentecost iza nomyalezo kaWesley ubungayi kusebenza. Siva nje oko kungqinayo. Oko uThixo uhlala nje eqhubeka. Khangela nje ilizwi, uyabona apho sikhoyo na. Ngoko kutheni kungabanga sisibhengezo sabelusi qa ukuba bonke aba baprofeti onke la madoda amakhulu yayingabelusi? Ngoko kutheni ukuba uThixo lo ungaguquguqi aguqule indlela yakhe yokwenza kanye apho kwaye ayizise kubefundi bezakwalizwi? Yayingabelusi ukufika kwemvana egqibeleleyo, idini lesono kufanele lize kumalusi. Umalusi wazi izimvu zakhe ngcono kunaye nabani na. Akukho bani wazi imvu njengomalusi, uqeqeshelwe yona. Kwakhona wayesazi loluphi uhlobo lokutya eziya kukutya. Bona, wayesazi intoni izimvu eziya kuyitya, kwaye wazi izimvu zakhe ngaloo nto ziyityayo. Ungabona imvu iphuma isiya kwisitya sobumdaka kwaye iqale ukutya obumdaka, ungathi msuse laphiphayo. Yabona ke uThixo wayeyazi indawo awayeza kubathumela kuyo. Ngoko makhe sibize abanye babelusi baprofeti abakhulu bakaYehova ukuqinisekisa ukuba uThixo wayekwaba baprofeti phantsi kwezikhumba zezimvu. Khangela ngoku, siza kubiza kuqala uMoses. Masike simkhangele ulungiselelo lwakhe luya kusibonisa uYehova kumalusi mprofeti wakhe. Ngoku sakuthatha nje mhlawumbi abembe ukuba sinexesha malunga nemizuzu elishumi elandelayo, sinokuthabatha babini babo, kodwa mhlawumbi lo uyakulunga yena. Moses, uyehova uyazibonakalalisa ngokwakhe apha kulo malusi mprofeti. Wanikwa izipho ezithathu ukungqinela ulungiselelo lwakhe nokubiza amadoda amakhulu akwaSirayeli nakuFaro. Qaphela, lo malusi mprofeti ngoku unika rhoqo abaprofeti bakhe umqondiso wamandla angaphezu kwendalo ukungqina ukuba yayinguThixo kubo, kuba akunakubakho ubukho bukaThixo ngaphandle kokuba kwenzeke izinto ezingaphezu kwendalo. Akazange uYehova abonakale ngaphandle kokungaphezu kwendalo kumlandela. Kufuneka kube njalo. Ngoko wahlala ezingqinela njalo ukuba wayekunye naba baprofeti ngokuqinisekisa oko babeprofeta ngakho ukuba kwakungokwelizwi lakhe. Ngoko ukuqala umqondiso wawunikela kulo profeti malusi kangela wajika intonga yakhe yaba yinyoka. Okwesibini, isandla sakhe sajika saba neqhenqa. Okwesithathu, ukuthabatha amanzi kumlambo umnayile oseyiphutha aze awajike abe ligazi. Ngoko wamnika imiqondiso emithathu ukuyingqinela eyiphutha kwaye kananjalo nakwisirayeli ukuba wayelilizwi likaThixo elithethiweyo. Ngoku khumbulani, uMoses wabizela endalweni kunjalo oko. Wachola isandwa iphosa phezulu emoyeni kwaye wathi, makhe iintakumba zize kwaye iintakumba zeza. Wathi, makhe iimpukane zize kwaye iimpukane zeza. Makhe amasele eza kwaye amasele eza. Wazisa kwindalo. Ngoku umntu akanakudala kodwa yayingengomntu nje kwindawo yokuqala. YayinguYehova kumprofeti malusi wakhe. Amen. Angela, umqondiso wakhe wesithathu awamnika wona wawunganxulumananga nomsebenzi wakhe, kananjalo ubunganxulumananga nobuntu bakhe. Umqondiso wakhe wesithathu qaphela, imiqondiso emibini yokuqala inxulumene naye isiqu sakhe kunye nomsebenzi wakhe, kwaye yayiyimiqondiso emibini kuphela leyo iBhayibhile ithi leyo yaba nezwi, omnye umqondiso wawungenazwi. Kodwa imiqondiso emibini leyo yayinikwe ukusuka kubuqu bakhe ngokwakhe nakubuntu bakowabo yayinamazwi. Kodwa umqondiso wesithathu ngoku qaphela wawunikwe umqondiso wesithathu wawungumqondiso wokufa amanzi ejika abe ligazi. Ukuba igazi lakho lingajika libe ngamanzi, ngoko uyakufa. Kwaye apho kukho igazi eliphalaziweyo ngumqondiso wokufa. Ke kwaba njalo kuFaro. Owesithathu waba kukujika amanzi omnayile abe ligazi. Yayikukubonisa umyalezo wakhe kuFaro ukuba uThixo wethu unguThixo phezu komlambo omnayile. Phezu kuThixo womnayile. UnguThixo phezu kwayo yonke into, kwaye uya kuzisa ukufa kwesasizwe. Kwaye yiloo nto umqondiso wegazi wawuyiyo. Obed, umqondiso othe ngqo wokufa, igazi. Kodwa eminye yemibini yayinamazwi wesiprofeti. Ndiyathemba ukuba uyafunda ngoku phakathi kwemica loo nto ndiyithethayo. Kodwa eminye imiqondiso emibini yayinamazwi esiprofeti kuSirayeli malunga nekamva labo. Oku kunye nina abo abephezulu entabeni kungekudala xana ilitye laphoswa phezulu. Ngoku kwaye wayeza kuguqula imvelo ukuyenza ibasebenzele. Khangela isibono, khangela inyoko, khangela ulwandle olubomvu nayo nantoni na awayenzayo. Ngoku khangela uviko lwaloo malusi lusenza indlela yokuba bahambe. Laa ntonga yayisesandleni somalusi yagqitha nayo yonke indawana yezakwalizwi nazo zonke izinto ababingeleli babezithethile. Kwaye laa ntonga yomalusi yabakhokelela kanye ukuhla njalo kunto yonke engenakwenzeka kumntu xana uFaro wazama ukucinga ukuba ingxangxasi igqabhuka ezintabeni. Kwaye waphosa amanzi ngoko wawenza ajika abaligazi. Ngoko uThixo wanisa umlilo ophuma ezulwini, wanisa isichotho esivela ezulwini, kwaye yena wanisa izibawu phezu komhlaba nayo yonke into. Wenza ntoni ngalaa ntonga yomalusi? Kungeyiyo incwadi yesikhokelo, kungeyiyo imbono yomfundi wezakwalizwi, kodwa intonga yomalusi. Siza kuyo ngomzuzu nje, intonga yomalusi. Wakwenza oko, kungeyiyo incwadi yomthandazo yehlelo, kodwa intonga yomalusi. Intonga yomalusi ekhokhela izimvu zakhe, iyenza indlela icace njengoko babesiya ngakwilizwi elithenjisiweyo elizweni. Enjani ukuba ntle yona into namhlanje yentonga yomalusi namhlanje ekhokhela izimvu zakhe ukuya kwilizwe ledini, edlula kuyo yonke imfundiso yezakwalizwi nayo yonke enye into yezihlabathi nezinto zehlabathi kunye namahlelo. Yonke into ivula indlela kwaye ingqinela ilizwi lakhe ukuba liyinyaniso. Intonga yomalusi ihamba phambili kwaye qaphela kwalaa ntonga inye yomalusi leyo yayikhokelele izimvu. Niyakukholwa oko? Wazikhokela izimvu oqinisekileyo, wazihlangula ukuphuma iphutha ngaloo ntonga esandleni sakhe. Sinokuthetha okuninzi ngokuthe chatha malunga nako, kodwa ukubetha nje iingongoma. Wakhokela izimvu kwaye wathumela umgwebo phezu kwabo bayicekisayo. Kwaloo ntonga inye leyo yaba yintsikelelo komnye, yaba sisiqalekiso kwabanye. Kwaloo manzi manye entshumayelo kaNowa, lawo amsindisayo yena aligweba ihlabathi. Kwaloo ntonga inye leyo yakhokelela uIsrayeli kwilizwe ledini, yabagweba abo balayo ukulandela umprofeti Malusi. Kunjalo oko yaba yintonga yomgwebo. Imvelo, qaphela indlela uThixo athetha ngayo kwimvelo yakhe. Ukuba nje besinexesha ngabhala inqaku phaya, Thixo ethetha kwimvelo yakhe, asinaxesha lakuyingqina. Kodwa engqina kamva ngenyoka yobhedu kuviko lwezimvu zomalusi, olo wayisonga lenyoka wayijikelisa entlango. Oku kuthetha ngentlawulelo yokwenene ezayo ngenxa yokugula nesono. Loo ntonga ngokwayo yajika yaba yinyoka phambi koFaro, kwaye kwaloo Faro mnye wazama ukulinganisa ngabenzi bemilingo. Kwaye benza njalo oFaro banamhlanje namakholwa okuzenzisa abalinganisi benyama bomyalezo, bezama ukulinganisa into enye ngaphandle kokwazi apho ivela khona. Kwaye bayiphose kwinto ethile yehlelo xana ikhululekile kulo njengokuba umoya ungekho ekuvalelweni ngokuqinisekileyo, kodwa bazama ukulinganisa, benza ukulinganisa. Kodwa qaphela, kwaloo ntonga yomalusi yatya ezinye inyoka. Zaziphi ezo nyoka? Yayizintonga phezu komgangatho, kwaye kwabakho intonga enye kuphela eyacholwayo. Ukubini amazulu nomhlaba ayakudlula, watsho Yesu, kodwa ilizwi lam alisayi kudlula, ethetha ngentlawulelo yokwenene ezayo ngenxa yesono. Kwakhona ikamva likaIsrayeli lanikele, kwaye phaya apho ndathetha khona ngoIsrayeli ngoku kwingomso, phaya banikelelwa intlangulo ukusuka ebukhobokeni bokufa ngomprofeti Malusi. Bakhutshwa ebukhobokeni ngumprofeti Malusi ngentonga yabona yayithetha ngomhlanguli wengomso kaIsrayeli kusuka ekufeni nesoko ngomalusi mprofeti lowo oza kuthetha ngaye. Ngoko kubo bonke abo sonke njengoko simaziyo uIsrayeli akalamkelanga ilizwi lomprofeti Malusi. Wonke uIsrayeli akazange alamkele. Ngo qaphela, babekhalaza, oh, xana wayesenza imimangaliso wayengumfo omkhulu. Kodwa xana isiza kumyalezo wakhe, oko kwaba ngumahluko. Yonke imiqondiso emikhulu ilandela umyalezo omtsha ozayo. Siyakwazi oko. Entlango bakhalaza, entlango kwaye bafa ngamawaka. Ngeli phandle kwakungekho babini kuphela babo abakhe bahamba apho, abo basindiswayo ukuphuma kwizigidi ezibini nesiqingatha, ababini ukuphuma kwezimbini nesiqingatha zesigidi. Uthi oko kwenzeka ntoni kubo? Bamkile ngonaphakade. Bebonke ngani uBrenham uYesu watsho njalo, bathi obawo bethu badla imana entlango kwaye basela eliweni, kwaye yena uYesu wathi kwaye banjalo bonke ngabanye bafile behlulwe ngonaphakade. Yabona, bonke ngabanye. Qaphela, bakhalaza malunga nendlela kaThixo ekubonelelwe ngayo yayisisizathu sokuba bafe. Ngoku ngokusondeleyo musa ukuphoswa zezi zimvo ezimbalwa zokugqibela. Bakhalaza, loo nto yabenza bafela entlango. Bakhalaza malunga nendlela kaThixo abonelele ngayo ngomyalezo wendoda enye. umprofeti ubungokheli bendoda enye. Ucelele kunina apho uThixo wakhe wasebenzisa iqela ukukhokhela. Awunakuyifumana eBhayibhileni. Indoda enye. Bona ilizwi leza kuMoses. UKora siyazi sonke ukuba yena wasihlanganisa kwaye wakhalaza malunga noThixo ingekuko nje ukwenza into lolo hlobo. Kwenza indoda enye ngomyalelo. Wathi sonke singcwele. Kutheni singabi nahlelo? Kwaye kutheni singenalo ukumisa oku kwaye senze oku kwaye senze oku ya? UThixo waxelela uMoses, zahlule ngokwakho usuke kuye, ndonele yiyo. Kwaye khumbulani, uYuda uthetha kwa into enye, ngemihla yokugqibela, unjalo oko. Batshabalala kwiphike likaKora. Bananjalo, siyazi into eyenzekayo kuKora nakwabanye bonke abo bathandabuza ilizwi likaThixo nobulumko bukaThixo bobunkokheli baloo ndoda inye. Bonke ngabanye batshabalala. Ngoku siya kuqaphela uThixo kumalusi mprofeti ebonisa amacebo akhe exesha elizayo ngezwi lomqondiso elilandelayo. Ngoku khangela, siyibona phaya. Ngoku makhe siyikhangele kumqondiso olandelayo. Ngoku qaphela, wayethunyelwe kubazalwana bakhe ebukhobokeni, phantsi kobukhoboko, ngomyalezo wentlangulo, nomqondiso onikwe nguThixo ukungqinela ubango lwakhe. Israyeli wahamba ngomyalezo wakhe, bawukholwa bona, bonke ngamnye kubo. Kodwa ngelixa langokuhlwa, bahamba ngenxa yemimangaliso yakhe. Kodwa ngelixa ngokuhlwa, xana bathe wanika umyalezo wakhe, wawohlukile. Bonke ababengakholwanga la myalezo bafa, kunjalo oko. Wawuyintoni umyalezo? Umyalezo wawungowomgwebo ozayo. Ngokuhlwa, ngelixa langokuhlwa, waphuma uThixo phakathi kwenkampu yamaSirayeli esiya kufumana ukuba abantu babewukholiwe umyalezo womalusi mprofeti wakhe, kwaye bonke ababengakholwanga nguwo batshabalala. Ngokuqaphela, siza kuzisa kumalusi omkhulu nje kwimizuzwana embalwa. Yabona, qaphela ulungiselelo lomalusi mprofeti omkhulu wemimangaliso yakhe. Ibandla ngalinye lavulwa kwaye laliya kumamkela. Babefuna abagulayo babo baphiliswe, babefuna ukwenza izinto ezinkulu. Udumo lwakhe lwalulukhulu. Kodwa xana ixesha langokuhlwa lezayo, ngenye imini emva kokuba waguqula amanzi abayiwayini kwaye ondle amawaka isonka, kwaye enze imimangaliso, waqalisa ukuhlala phantsi kwaye wathetha kubo, kwaye wathi kubo, mna noba osibani, utheni nisithi nina sibonise ubawo? Oh, mzalwana, lo mntu uzenza olingana noThixo. Loo nto yayinzima kakhulu kwiingcamango zabo zecawe, kodwa iyinyaniso, wayenguye. Yabona, kodwa xana bakwenzayo oko, abaninzi abazange bamlandele. Ngoko wajika kwaye wathi, ukuba nithanga nidle inyama yomnyana womntu okwaye nisele igazi lakhe, aninabomi kuni. Ngoko yintoni oyicingayo ngesilumko? Umntu okrelekrele ebeya kuyicinga. Ndicinga ukuba ababingeleli ababe naye etempileni babe neentloni kakhulu kwakwa abo babe naye phaya. Ucinga ukuba indoda iya kuma kwaye ithethe into enjengaleyo, ngaphandleni kokuba nina bantu nidle inyama yam nilisele negazi lam? But lo ngumntu oliziyo. Yabona, nidle inyama yam kwaye nisele kuba ungumntu odla abantu. Nina bantu abacinga kakuhle, niya kusuka nimke kwigeza elinjalo. Akazange ayichaze, wayithetha nje loo nto. Wakwenzela oko ukubaqhubekisa, ukwahlula izimvu zakhe ukusuka ezibhokhweni. Wakwenza oko ukuze abalahle, kwaye ngoko akukho mntu wayefuna ukusebenzisana naye. Babengenantsebenziswano ukususela ngoko kuya phambili. Yabona, qaphela, ngexesha langokuhlwa uThixo waphuma inqumla eminqubeni ukubona ukuba ngubani na okholiweyo, kwaye wenza kwa into enye ngemihle yomalusi omkhulu. Qaphela ulungiselelo olukhulu lomalusi mprofeti. Kodwa qaphela oku, umakholwa umyalezo wakhe. Kodwa hayi, lo myalezo wangokuhlwa babengenakuwukholwa. Babengenakukholwa ukuba wayenguThixo. Babefuna ukumenza indoda elungileyo, babefuna ukumenza umprofeti. Wayeyindoda elungileyo kwaye wayengumprofeti, kodwa wayengaphezu koko. Leyo imfundiso eqhelekileyo namhlanje ukuba uyindoda nje elungileyo wayengumprofeti wayengasilele nto kaEmmanuel wayenguThixo ebonakalisiwe kuYesu Kristu unyana wakhe emenza yena noyise banye yiloo nto kuphela anokuba yiyo uZekariya 14:7 ndingakhe ndiyitsho oku ukuthetha ngezikhanyiso zangokuhlwa nomyalezo kwakhona ngexesha lokugqibela ingaba ukuqaphele oko njengabaninzi abalandela uMoses bayibona intseke yomlilo leyo yamazisayo phezu kwentaba yesinayi awayengqinile ngayo wathetha ngale ntseke yomlilo eyayisetyholweni kwaye yamxelela lo myalezo abaninzi babo abazange bawukholwa kodwa abanintsi abamlandelayo bephuma eyiputa benyuka bephuma ehlabathini kwaye baluwela ulwandle lokwahlukanisa kwaye baya entlamba babona kwalaa ntseke yomlilo inye leyo wayethetha ngayo engqinela laa mprofeti ungumalusi ukuba ngumalusi wezimvu bayibona kwaye abaninzi babo abazange bayikholwe nasemva kokuba beyibonile qaphela indlela kwakhona uThixo ongakaze aguquke omkhulu umalusi mprofeti wathabatha abo babehleli ngakuye nolungiselelo lwakhe ukuya kwintaba yeminqumo omkhulu umalusi mprofeti lowo sithetha ngaye uYesu kwaye weva uyise kwaloo ntsike yomlilo inye imngqinele kwaloo thixo omnye lowo uMoses wathetha ngaye weza phezu koMoses kwaye wangqina ngentseke yomlilo ukuba wayenguYehova lowo wayekhokela uMoses uThixo wayekumalusi mprofeti wakhe apho uthabatha omnye umalusi mprofeti umprofeti omkhulu embu yokwenene uYesu kwaye wathabatha ukukhetha kumadoda amathathu kwaye wawenyusela phezu kwentaba yeminqumo kwaye phaya wangqinela uYesu kwaye nkqu wazikhupha ukusuka kubo bonke abanye abantu wathi lo unyana wam uyintana veni yena kwaye xana bawaphakamisayo amehlo abo ababona mntu ingenguye uYesu yedwa kunjalo oko wayengoyena ngoku oko kwayigqiba ngokokubona kwam yabona ubuso uMoses wayesebukhoneni beShikayina phezu kwentaba yeSinayi yatshintsha ubuso bakhe xana wehlayo kwafuneka ukubeka isigqubuthelo ebusweni bakhe umalusi mprofeti uMoses lowo uYehova wayekuye ngenxalenye inxalenye nje ubuso bakhe wayenelizwi emlonyeni wakhe kodwa qaphela xana umalusi omkhulu wayesebukhoneni beShakayina yenza ntoni yaguqula yonke inkangeleko yakhe wayengeyonxalenye nje kaThixo wayenguThixo ngokupheleleyo wayengu-Emmanuel kutheni kwafuneka kube ngabelusi khangela yabona ngoku uThixo somandla uyajikeleza ezibonakalisa ngokwakhe egxebe uMoses umalusi mprofeti khangela indlela uThixo azazise ngayo le yintetho yam yokugqibela mbono emi ethandisiwe kubukho bentsuke yomlilo kungekho mntu phezu kwentaba konke konke kodwa uMoses noYehova amen amen uthetha ukuthi makube njalo khangela faka isandla sakho esifubeni sakho kodwa khangela lo mqondiso wesibini ngoku ngezwi faka isandla sakho esifubeni asinasizathu sokukholwa ukuba uMoses wayelinxele ke kumele ukuba wasifaka isandla sakhe sokunene esifubeni sakhe kuba uninzi lwabantu bangabe sandla sokunene wafaka isandla sakhe sokunene ngoku khangela unjani wona umfanekiso esiwubonayo apha kaYehova kuMoses umalusi mprofeti uMoses emele uThixo kuba uThixo waye kuMoses mkhangele efaka esakhe isandla esifubeni sakho unjani wona umqondiso nanku emi phaya ebambe isandla sakhe sokunene phezu kwenhliziyo yakhe emi ngolu hlobo apho zazifihlwe khona iimfihlelo zentlawulelo kususela ekusekweni kwehlabathi apho kutheni abelusi uYesu sisandla sokunene sikaThixo sonke siyazi nanko uMoses ebonakalisa yena ngokuchanekileyo wayebambe iimfihlelo zikabawo kwaye wazibonisa kuthi qaphela mkhangele sikhupha ukusuka esifubeni sakhe isandla sakhe sokunene sibethwe ngeqhenqa elibulalayo wabonisa oko uThixo ayakukwenza ngesandla sakhe sokunene. Qaphela, iqhenqa alinanyangeki. Qaphela kwakhona, yayingelo qhenqa nje liqhelekileyo. Lale kwinqanaba lalo lokugqibela, limhlophe njengekhephu. Sandla sakhe sasibethwe ngento eyoyikekayo. Indlela kumele ukuba waziva ngayo Moses xana wasikhuphayo isandla sakhe sokunene ukusuka phezu kwenhliziyo yakhe, ukuphuma esifubeni sakhe. Kwaye isandla sakhe sasibethwe ngeqhenqa. Iqhenqa lifanekisela isono esinganyangekiyo, kwaye ngakumbi kwinqanaba laso lokugqibela. Kwaye bazalwane, kulapho ihlabathi lalikhona xana uThixo wasikhuphayo isandla sakhe sokunene kusuka esifubeni sakhe. Ihlabathi lalibethwe ngeqhenqa elibulalayo, kwaye kungekho lunyango konke konke ngenxa yakhe. De kunjalo ngokuhlwanje ukuba abasayi kulamkela ichiza. Ichiza lenziwa eCalvary, kodwa abantu bafuna ukuthabatha ummiselo owenziwe ngumntu endaweni yommiselo kaThixo wesono. Qaphela, alizange libe nokuza ngokuthe ngcembe njengoko lisenza ngako iqhenqa. Kodwa konke ngaxeshanye xana itsala isandla sakhe sasibethile, sasizele liqhenqa. Qaphela loo nto uThixo wayithethayo, ngoku awusayi kukhukhuliseka ngokuthe ngcembe ukuya esonweni, kodwa mhla uthe wadla kuwo loo mini uya kufa. Kwaye kunjalo oko ngomhla uthe wadla kuwo. Qaphela, yayingumprofeti Malusi owazibethayo ngokwakhe, wathabatha ngokomyalelo kaThixo, kwaye wafaka esakhe isandla esifubeni sakhe, kwaye wasitsalela ngaphandle sibethwe ngeqhenqa. Umprofeti Malusi wakwenza oko ngokwakhe, kwaye omkhulu umprofeti Malusi uYesu wakwenza oko ngokwakhe. Ndibubeka phantsi ubomi bam, akukho mntu obuthabathayo ukusuka kum. Wayengumalusi omkhulu, umprofeti Malusi omkhulu, akukho mntu obuthabathayo ukusuka kum. Ndiyakwenza oko ngokwam. Qaphela, ayizange ize ngokuthe ngcembe, ifike ngomzuzu. Umalusi omkhulu ngokwakhe wathabatha ubutyala bethu, kwaye wazibetha ngokwakhe, wathabatha izono zethu, kwaye wazibeka phezu kwakhe ngokwakhe. Akumangalisi imbongi ibhaliwe embindini wamatye akrazukileyo kunye nesibhakabhaka esimnyama. Umsindisi wam wathoba intloko yakhe kwaye wafa, isigqubuthelo esivulekileyo satyhila indlela ukuya kulonwabo lwezulu kunye nosuku olungenasiphelo. Loo mfihlelo yayisesifubeni sikaThixo kuyo yonke le minyaka, igutyungelwe sisandla sakhe sokunene uYesu. Umalusi omkhulu wathabathela phezu kwakhe ubutyala bethu ngenxa yethu. U-Isaiah 53:6 wathi, uhlatywe ngenxa yezikrekru zethu, watyunyuzwa ngenxa yobugwenxa bethu, ubetho lokuba sibe noxolo thina lube phezu kwakhe, kwaye ngemivumbo yakhe siphilisiwe. Imfihlelo yokuphilisa kukaThixo ibekwe esifubeni sikaYesu Kristu, okanye uThixo wayengasekunene kukaThixo. Yiloo mbu kuphela ebambe esifubeni sakhe imfihlelo, naso isizathu sokuba izithunzi zayo zangaphambili kwafuneka zihlale ziimvu. Eyokuqala yayimvu, eyokugqibela yayimvu. Naso isizathu sokuba ifike kumalusi ukuze azi indlela yokunyamekela izimvu zakhe uyayifumana. Qaphela, wahlatywa ngenxa yezikrekru zethu, watyunyuzwa ngenxa yobugwenxa bethu, ubetho lokuba sibe noxolo lube phezu kwakhe. Qaphela, yeza ngokukhawuleza, kwaye yemka ngokukhawuleza. Ngokukhawuleza isandla sokunene satsalwa esifubeni okwesibini, isifo esibulalayo sasihambile xana esitsala ityele lesibini. Kwaye xana umalusi omkhulu umprofeti wezimvu xana wathi emnqamlezweni waseCalvary xana wayehlawule ityala lesono ngenxa yethu sonke, wathi kugqityiwe. Isono sasiphelile, isohlwayo sasihlawulwe, amatyala ayegqityiwe. Ayikhange ithabathe unyaka okanye kugqibeleni kuze kuyo imihla ethile yomnye umhlaziyo okanye into ethile, yagqitywa kanye ngoko. Isono seza ngomzuzwana, ngokwaphulwa komthetho kaThixo, ngokwaphula ilizwi elinye. Ngokuhlwanje abazalwane bam, umphefumlo wenu phezu kwesoko ngetyathanga, kwaye elo tyathanga asiyomfundiso yeziko lezakwalizwi. Ela tyathanga asilohlelo elithile okanye umgaqo othile eniphila ngawo. Ela tyathanga lilizwi likaThixo. UYesu wanika uhlanga loluntu ilizwi lakhe ukuba liphile ngalo, kwaye uEva ophula ikhonqo elinye elincinane lakhe, kwaye naliphi na ityathanga alinamandla ngaphezu kwekhonqo elibuthathaka lakhe. Xana uthabatha ilizwi elinye, leyo yaye yokuqala encwadi. UYesu weza empindini wencwadi kwaye wathi umntaka saye kuphila ngasonga sodwa kodwa ngalo lonke ilizwi aphuma emlonyeni kaThixo. Lo yayingumbindi wencwadi. Eyokugqibela yencwadi wathi nabani na oya kuthabatha ilizwi libe linye ukuguqulela ngokungekuko ilizwi elinye. Ukuthabatha ilizwi libe linye ukuphuma apho ndiyakuthabatha isabelo sakwincwadi yobomi. Ugqitha phezu kwesihoko. Udinga kwelizwi likaThixo. Ungavumeli mntu acuthusele into ethile kuwe leyo ingenguye uitsho inkosi. Oh, ndiyabona ke bathi uqinisekileyo konke esikwenzileyo, konke esikwenzileyo. Yiloo nto mhlawumbi ababingeleli abakhulu kunye nabo babecinga ngayo ngemihla yomalusi omkhulu. Yiloo nto Efa wayeyicinga, yiloo nto uSathana wamxelela yona. Ngokuqinisekileyo uThixo akanakuze, kodwa wayenza, kuba wathi uya kuyenza. Kwaye naso isizathu sokuba ayenze kwakhona namhlanje. Akumangalisi njengoko wathi, njengoko kwakunjalo ngemihla kaNowa, apho kwasindiswa imiphefumlo yesibhozo ngamanzi, ke kuya kuba njalo ekuzeni kwenyana womntu. Yabona, bambalwa kakhulu, kuba limxinwa isango kwaye icuthene nendlela esa ebomini. Kwaye bambalwa abaya kuyifumana, kunjalo oko, ukuba ibanzi indlela esa entshabalalweni, baninzi abaya kungena kuyo. Kana umalusi omkhulu wabethwayo, umprofeti omkhulu wezimvu, kana wabethwayo emva phaya, wathi kugqityiwe. Kwaye ngaloo mzuzu kwamsinya nje ukuba loo malusi ebethiwe kwabe kuphelile. Isono sigqityiwe, sono sasingasekho, babecocekile, sohlwayo sahlawulwa, amakholwa lawo amagama awo ayebhalwe encwadini yobomi babemiselwe ngenxa yengaphambili kususela ekusekweni kwehlabathi. Kwagqitywa ngaloo mzuzu kanye lowo awathi uYesu kugqityiwe, yena loo malusi mkhulu wayezile ngenxa yezimvu zakhe. Kwagqitywa, isandla sokunene sikaThixo satsalwa esifubeni sakhe sibethiwe. Ngoko ngePasika wasibuyisela. Amen. Wasiphakamisela kwakhona esifubeni sakhe kwaye wasandisa ukwehlela kuwe nakum esimeni selizwi lakhe ukusihlangula sibuyele emva kumyalezo wokuqala ukusuka apho isono sasithabatha khona. Imfihlelo efihliweyo yentliziyo yakhe enkulu yatyhilwa ngumprofeti Malusi, yatyhilwa ngumalusi umprofeti Malusi. Akumangalisi ukuba iintaba zachuma kwaye zakwaza ngalo mini. Akumangalisi ukuba ilanga lafihla ubuso balo kwaye ladanduluka ngovuyo. Kumangalisi ukuba yonke imvelo yakhululeka, umoya washukumisa imithi yade yashukuma kwaye yashukuma kwaye yavuya kwaye yaxhuma. Zabona umprofeti Malusi phezu kwentaba ehlangula lonke igama encwadini yobomi kwaye zabona ukuba indalo yazo yayihlangulwe zakhwaza kwaye zaxhuma kwaye ihlabathi laya kwinyikimo lomhlaba. Iintaba zakrazuka namawa adilika kwaye ilanga latshona kwaye kwaye yonke into yenzeka njengawo nawuphi na umhlangano xana umalusi etyhila kuwe ukuba kugqityiwe. Phaya ndakha ndabona ukutsiba kobuqu novuyo lobuqi kodwa akukho mntu wenzakalayo. Iintaba zagquma zaphimisela kwaye zona ilanga latshona kwaye yonke into yenzeka kodwa akukho mntu wenzakalayo. Kwaye ndayibona imihlangano apho amandla kaThixo atyhilwayo kubantu ukuba bona babekhululekile kulo ihlabathi nakwizinto zehlabathi kwaye uvuyo lwenkosi lwazalisa ibani. Bema kwaye badanduluka kwaye bamemeza kwaye bakhwaza ngelizwi labo lonke ngenxa yozuko likaThixo. Andizange ndibone nantoni na engalungelelananga. Zahlala ngalo lonke ixesha kanye zikulungelelwana ukuba zaqonda ukuba igama labo elalibhalwe kwincwadi yobomi yemvana ngaphambi kokusekwa kwehlabathi umprofeti Malusi omkhulu wayebaphathele umyalezo kwaye bahlangulwa. Umprofeti Malusi akukhathaliseki nokuba zazisithini na ezinye iindawo zonqulo malunga nayo, babesazi ukuba yintoni eyenzekileyo kanye njengokuba benzayo abo belusi emva phaya babeyazi into eyenzekayo. Akukho mntu unelungelo lokungena kwidesika engcwele ukushumayela ilizwi ade abe wenze njengoko uMoses wenzayo. Hlangana noThixo ngokwakhe phezu kwemihlaba apho kungekho wezakwalizwi nokuyicacisa ayisuse. UMoses wayephaya kungakhathaliseki indlela abathunywa bakwaSirayeli babethetha ngayo. Oh, yayibubuvuvu uyawucinga nje ukuba ukubonile oko ubuvuku wawungena kuyisusa loo nto kuye wayesazi wayephaya yayinguye lowo kwenzekayo kuye kwaye akukho mntu ngesidanga sezakwalivi okanye isidanga sobugqirha onelungelo emva kwepulpiti kubanga umyalezo kayesu kristu ade abe kuqala uhlangane nothixo ubuso ngobuso kwintsika yomlimi akanalungelo lokuzibiza ngokuba ungumthunywa kuba bonke abefundisi bezakwalizwe ehlabathini babengenako ukucacisa oko kusuke kuwe kwenzeke kuwe ubuphaya uyazi malunga nayo khathali nokuba uthini na omnye umntu okanye banokuthetha kangakanani iintsuku zigqithile akunjalo wena kwenzeke kuwe kwaye kungokwelizwi ewe naso isizathu sokuba umoses walazi ukuba eli lizwi lalithethile kuye yayililizwi wayesazi ukuba uthixo wayexelele uabraham mbewu yakho iyakuba ngabaphambukeli iminyaka emakhulumane kodwa mna ndiyakubahlangula kwaye wayesazi ukuba amakhulu amane eminyaka ayephelile kwaye wayebizelwe ukukwenza oko madoda nabafazi uthixo wathembisa ngale mihla yokugqibela ukuba uya kumthulula umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama wathembisa ukuba uya kuthumela ubhaptizo lomoya oyingcwele kwaye uya kubiza umtshakazi ongenachaphaza okanye mbimbi wathembisa ukwenza oko uya kuyenza musani ukuphulaphula aba belusi baqeshiweyo baya kunilahlekisa umoya oyingcwele ungumalusi wokunondla ngokutya kwezimvu okuphuma kweli lizwi isoloko isiza ngomalusi ungumalusi wethu mphulaphuleni yena nina nizizimvu zobuhlanti bakhe ukubani njalo niyalivwa izwi lakhe kungeyonto ethethwa ngumntu othile niyayiva loo nto ayithethayo izwi elingaqhelekanga anazi kwanto malunga nalo oh bethu phulaphulani igorha elingumalusi mprofeti kwakhona etolika kwaye esazisa kubo uyohane xana wayemi kumlambo waseyordani khangela loo nto wayithethayo wayemi phaya eshumayela wathi ilixa liyeza qaphela uyohane wayengunyana ombingeleni bahlala belandela umgca kayise wabo yindlela esiwafumana ngayo amagama ethu ngayo nantoni na babeyenza babe babiza ngolo hlobo kwaye uyohane wayefanele ukuba ngumbingeleli njengoyise kwaye niyazi umama wakhe xana wayekhawule emva kokuba ingelosi yenkosi yahlangana noyise uzekariya kwaye waya ekhaya kuelizabeth kwaye waye neenyanga ezintandathu ukuba abe ngumama kodwa wayengekabi nabomi wayesoyika kuba umntwana wayengekashukumi yinto engaqhelekanga leyo kwaye umoya oyingcwele ingelosi yenkosi yabonakala kumariya kwaye yamxelela ukuba wayeyakuba nosana engazani nandoda kwaye yamxelela malunga nesimo sikaelizabeth wenyukela kwiinduli zakwayuda ukuya kuxelela uelizabeth kwaye xana wahlangana noelizabeth wamxelela ukuba yena wayeza kuba ngumama kwaye wayengayiqondi loo nto engazani nandoda kodwa wathi umoya oyingcwele wandisibekele kwaye wathi le nto ingcwele iya kuzalwa ndim uya kubizwa ngokuba unyana kathixo kwaye ndiya kulibiza igama lakhe ngoyesu kwaye okokuqala ukuba igama uyesu lakhe lathethwa emilebeni yomntu usana oluncinane olufile esibelekweni sikamama walo lachuma luvuyo kwaye lakhwaza kwaye latsiba esibelekweni sikamama kwaye lalingekamkeli bomi nangoko igama likayesu kristu lathetha ubomi kusana olufileyo limele ukukwenza ntoni kwibandla elibanga ukuba lizelwe ngokutsha kwaye sihlala simuncu njengamaqhuma kwitolofiya kwaye siyeke izinto ezinjalo ukuba ziqhubeke kwaye siyeke ukuma kwaye singqine ngoko sikumeleyo kwaye sigwebe bonke obu buvuvu senze uyesu kristu abe nguye izolo namhlanje nangona phakathi lixesha lekrisimesi khupha basanta claus kunye nezinto hlala kude nobo buvuvu borhwebo naphi na wakhe weva ngosanta claus ebhayibhileni yintsomi yamaroma akukho nto kuyo konke konke akukho nto injalo musani ukubafundisa abantwana benu buvuvu njengobo xana ngenye imini kuya kufuneka umxelele ukuba yayilibali eliyimfama ngoko uyawube uxoke kumntwana wakho kwaye iyakwenzakalisa ubungqina bakho ngoyesu kristu uyakude mhlawumbi into enye beka uyesu kristu umalusi mprofeti omkhulu emva kwikrisimesi apho iye yakhona aphela phulaphula kulo mprofeti uyohane njengoko emiphaya sonke siyazi uba wayengumalusi mprofeti omkhulu Ngoko wayenomyalezo ingelosi yayisazi ukuba wayeyakwazisa uYesu. Ngoko wayengenako ukuya kwisikolo sabefundisi esithile. Babeza kuthi, ngoko yazi uba ugqirha njenanje yindoda nje enokuthabatha indawo ngoku. Umele kukumazisa kwaye uyazi nje ukuba yabona wayengenako ukuxubana nabantu. Xana wayeneminyaka elithoba obudala siyaxelelwa. Waya inkanga ukuya kulungiselela phambi koThixo. Kulapho abelusi bavela khona. Qaphela umyalezo wakhe. Wawungenjengomfundisi wezakwalizwi ngezinto ezinkulu amazwi amakhulu azindumbisa wesidanga esithile. Wathi, oh, nzala ndini yenyoka. Exelela amadoda enkolo. Kuba ndini le nyoka, yiloo nto wayeyibonile entlango, wabona inyoka. Eyona nto iphantsi wayenokuyifumana iyinyoka, kwaye wabiza abo babingeleli nabefundisi bezakwalizwi baloo mhla igquba le nyoka. Wathi, ubani na onilumkisileyo kusuka kwinkqubo ezayo. Musani ukuqalisa ukuthi thina singabale kwaye singabaleya, kuba ndithi kuni, unako uThixo kuwo la matye okumvelisela uAbraham abantwana, amatye, loo nto wayibonayo entlango. Kananjalo, nezembe libekwe encanjini yomthi. Nantso into wayeyibona, iinyoka, imithi, intlango, kwaye yabona, lo yayingumyalezo wakhe. Wayengawazi amazwi azindumbisa oogqirha othile omkhulu obungcwele onokuyichaza yonke isuke. Washumayela nje uchanekileyo umgca wemvelo. Yiloo nto esiyibonisayo apho, intonga yomalusi, umalusi, izimvu, umgca wemvelo. Wenza ntoni, wayenento enkulu amele kukuyenza, yayinguye lowo wayeya kumazisa uMesiya. Wathi, ndithi, umi apha phakathi kwenu ngoku, kwaye animazi ukuba imfundo yenu yezakwalizwi inibophelele ngolona hlobo, anizazi apho nikhoyo. Ngenye imini uYesu weza ehamba phandle, wathi, bonani, nantso imvana kaThixo ethwala esuse isono sehlabathi. Imvana, haleluya, ucama kushelo lokwenene. Nako kuseza into yonke, imvu kususela emyezweni wase-Edeni ukuhla eyayibonisayo. Indoda eqhelekileyo ihamba isihla isiya emlanjeni. Bona bathi, Yohane uyaze njani yona, andikhange ndibone nanye into eyahlukileyo. Kodwa ndiyanqina, ndambona umoya kaThixo usihla njengehobe kwaye nezwi lisithi, lo kunyana wam oyintanda, lowo ndikholisiweyo ukuhlala kuye. Khangela ihobe nemvana, yabona, ehe. Bekungathini ukuba bekuyinto ethile, bekungathini ukuba bekuyingcuka imiphaya, ke laa mvana yayingasayi kuya phezu okanye ela hobe uThixo uzifanekisela ngokwakhe ngehobe. Eyona ilulamileyo kuzo zonke iintaka zezulu, unyana wakhe ngemvu, esona silwanya silulamileyo kunazo zonke izilwanyana emhlabeni, yabona, intaka ecocekileyo yasemazulwini, ingenguye unomyayi, ingelilo ixhalanga, kodwa ihobe, hayi ihagu, kodwa imvana, nayiphi na enye imvelo, yayingasayi kudibana kunye. Kwaye qaphela, xana ihobe leza phezu kwemvana, layikhokhela. Hayi ngendlela ibiyifuna, kodwa ngendlela uyise aya kumkhokhela ngayo. Yileyo indlela imvana yokwenene eyiyo namhlanje. Oh, zimvu zexesha leKrismesi, anazi nakuba uThixo ukhokhela kuphela ngelizwi lakhe na. Yintonga yakhe leyo. Qaphela ukuba kukho nto yayiya kwenzeka. Kodwa uYohane wathi, bonke abanye abazange bayibona, kodwa ndiyanqina, ndiyibonile ukwazisa. Nantso imvana kaThixo leyo ethwala isuse izono zehlabathi. Yangangoku ndingazisa umyalezo wam weKrismesi, kwaye ngeli thuba ndivalayo ngoku. UYesu Kristu isekwanguye isolo namhlanje nangona phakathi. Iseyilaya mvana inye. Uyimvana nje namhlanje njengokuba wayenjalo ngoko. Ulapha nje kangangoko njengokuba wayephaya. Kuba ilizwi lakhe liyinto enye, naphi na apho ababini okanye ababathathu behlangene egameni lam, phaya ndikho mna phakathi kwabo. Yiloo nto kanye awayithethayo, akaze aguquke. UnguThixo ulizwi, akakaze aguquke. Usazinika izimvu zakhe kwaye ezondla ngomalusi mprofeti wakhe ukutya kwezimvu zakhe kuqala, ingenguye umfundi wezakwalizwi kwizimvu zakhe. Bona abasayi bangayidla njani abanye bona, kodwa izilumko, qaphela oku, kodwa izilumko neengqondo eziqeqeshwe kakuhle zehlabathi zisanqwenela ukuthi kukho uSanta Claus, kwaye kukho zonke iintlobo zeentsomi nezinto ezo bazinqulayo ngokuba abanakumamkela yena ilizwi, ngokuba kumahlelo abo ayihambelani nencasa yabo. Abelusi abaqeshwayo bomhla, abaqeshwayo bevela kumgaba abaya kufuna ukunihlanganisa phansi kwebhokwe enye ningakheni ikholwe lonto baya konikhokelela endaweni yokuxhela mveni umalusi omkhulu owazalwa kwiminyaka elishumi nesithoba yamakhulu eyadlulayo kule nyanga ngaxesha lithile ngaphesheya kumyalezo wakhe kweza abelusi benyani abo bayaziyo indlela yokukhathalela izimvu ukuqaphela bona basayinqwenela yona abasayi kuyamkela namhlanje kanye njengokuba bengazange bayamkele ngoko ngokuba ayihambelani nencasa yabo yezenkolo bayalijika elalizwi kwaye balenze lihambelane nombutho wabo kwaye abasayi kulishumayela ilizwi bona basoze bathi ke oko yayikokwemihla yabapostile ayithethi oko lithetha kanye oko likutshona aliswele mntu ukubatolikela lona ngoku masithini ngale yure sithobiseni iintloko zethu neentliziyo zethu eluthulini lomhlaba kwaye sikhawuleze ngenene kamsinya ukuya emkhumbini ukubona nokwamkela ukukhanya oko eli lizwi likuzisayo ngomalusi umprofeti malusi omkhulu uYesu Kristu unyana kaThixo ndithethe nani ixesha elide mhlawumbi andizange ndiwalungise amazwi am njengoko abefundisi befanele andizami ukwekwenza oko ndizama ukulithetha kanye njengoko andinika lona uyabona kutheni kwamela kube ngabelusi abanye babeqeqeshwe kakhulu kwenye ingcinga kangangokuba babengenakulamke kwaye namhlanje sinazo zonke iintlobo zabavele amadoda esithile oobhishophu abapriest iinkulu zabefundisi oopopu yonke into esehlabathini ukuzama ukusikhokhela kodwa uThixo usinike umalusi kwaye loo malusi ngumoya oyingcwele ndiphulaphuleni ngoku xana yena hayi ingcinga usisimela bizo somntu xana yena umoya oyingcwele efikile umoya wenyaniso uya kutyhila ezi zinto kuni ezo ndizithethileyo kuni kwaye uya kunibonisa izinto ezizayo lowo ngumalusi omkhulu lowo ngumalusi awamshiyayo uYesu kwaye umoya oyingcwele wayibhala iBhayibhile iBhayibhile yatsho njalo amadoda amandulo ayeqhutywa ngumoya oyingcwele alibhala elizwi ngoku ingaba umoya oyingcwele angakutsalela kwimvumo nkolo ingaba unokukutsalela kutsalela kwinto leyo eli lizwi lingayithethiyo kuba ayinakwenzeka ngokupheleleyo umoya oyingcwele uya kuba ulicuku ukuba yena wakuthetha oko nantsi into ekumele kuyenze kwaye ngoko jikela kwaye uthi hayi yayimpazamo kwaye yenza oko ibandla lithi kwenze ngoku ukuba ubuphulaphule into ethile enye ikutsalele kude kwinto yokwenene umalusi wenyani oya kukukhokelela kwilizwi umoya oyingcwele wena awunawo amava kwaye awunabungqina bomoya oyingcwele ebomini bakho leyo ngaphandle uThixo mnye uThixo kuphela lowo unobomi obungunaphakade kwaye yena ububomi obungunaphakade kwaye nantoni na enesiqalo inesiphelo kwaye ukuba ulilungu nje lenkonzo inesiqalo kodwa ilizwi likaThixo alinasiqalo uThixo wakana kwaye xana uzelwe nguThixo uzelwe ngelizwi ngoko uba ngunyana kaThixo kwaye igama lakho labekwa kwincwadi yobomi yemvana ngaphambi kokusekwa kwehlabathi kwaye wena umbala wenwele onawo umbala wamehlo onawo isimo eso kuso uThixo wakubona ngaphambi kokusekwa kwehlabathi kwaye ukubonile ungumntu njengokuba unjalo kwaye nangona phaya kweza isigidi seminyaka nangoko akukho nto enokukuthintela ukuba ubuyele kokuya kugqibeleleyo kumfanekiselo lowo uThixo awawumiselayo kwasekuqalekeni izimvu zam ziyaliva izwi lam awasemzini aziyi kumlandela kwaye ukuba awukabamkeli obabomi bungunaphakade ngokuhlwanje kwaye ukhangele kwibali eliyintsomi losana oluncinane lulele kuku kumkhumbi kwaye negquba lamadoda asizilumko engqongile ungazikholwa izinto ezilolo hlobo kwaye uzama ukucinga ke ndiza kulunga kwaye ndiyakwenza oku kwaye ndizazimanya nicawe kwaye kuko konke ndikusweleyo ukuyenza lahlekile ukuba awunabo obomi obungunaphakade ungaphila njani ngonaphakade ungathabatha ukhozo lombona andikhathali nokuba lukhangeleka lugqibelele kangakanani na unganako umntu inzululwazi yenze elinye elo onokuthi ulisike ulivule linohlobo olufanayo lokufuma kwa olo hlobo lunye lwe kwenhliziyo kwa ezo zinto ukhozo olukhulele ngaphandle ensimini lunazo. Into efanayo unokuzibeka elaborathi kwaye unako ukuxela enye ukusuka kwenye. Enye iyakwenza nje isonka esilungileyo sombona ngokufana nesinye. Enye iyakwenza uhlobo olunye lwee-cornflakes kodwa ekuphela kwendlela onokuzixela ngayo ukuzingcwaba. Leyo umntu ayenzileyo ihlala phaya iyabola kwaye ayingeke ibuye ivele. Kodwa leyo uThixo wayenzayo inentsobi yobomi ibuya iphile kwakhona. Usenokulinganisa umKristu, usenokuya enkonzweni njengomKristu, usenokubeka igama lakho encwadini njengomKristu, usenokuzimanya ngehlelo njengomKristu. Oko kuya kuba kulungile konke. Kodwa ngaphandle kokuba obabumi bungunaphakade bukuwe okokuba la malusi ulungileyo wanikela ngobomi bakhe ukwahlukanisa. Xana uThixo wehlayo ngePentecost wehlayo kwibhola yomlilo njengoko wenzayo kwintaba yeSinayi njengokuba wenzayo kumalusi okuqala uMoses kwaye xana esehla wazahlula ngokwakhe ngeelwimi zomlilo lowo wahlala phezu kwabo bonke ngabanye. UThixo ezahlula ngokwakhe kubantu bakhe kwaye ngaphandle kokuba wamkele oko kuwatsho uPetros wathi oko kokwini nakubantwana benu nakubo bonke abakude zihlobo ningaphulaphuli nakweyiphi na intsomi yeza kwalizwi nina nizalwe ngokutsha kwaye xana unjalo umoya okuwe uyinxalenye kathixo kwaye ungqina kulo lonke ilizwi likathixo ukuba liyinyaniso. Ukuba awunawo la mava masingxamele ngoku ukuya emkhumbini ilizwi masikhawuleze siye eBhayibhileni simke kula mabandla ahonjisiweyo abizwa ngezakwalizwi ukuya emkhumbini wenene kwilizwi likathixo apho uMesiya enziwe waziwa khona. Ngeentloko zethu zithotyisiwe masithandazeni. Thixo othandekayo, yiloo nto kuphela endikwaziyo ukuyithetha ngeli xesha. Sisondela kwiChristmas, izitalato zigcwele amadoda nabafazi, amakhwenkwe namantombazana betyhala betshova bezama ukuthenga isipho ukuze babuyisele kumntu othile oyakubanika ngokufanayo. Abantu abaninzi abazibiza ngokuba bangamaKristu baphandle ezitalatweni bethenga imidizi, utywala ukwenzela izipho zeKrismesi. Thixo, kubonakala ngokungathi bayiphosa kanye embhekisweni bakho befundisa abantwana babo ngentsomi ezithile zobuRoma zobuhedeni zakwalizwi zikaNikolas Ongcwele. Intsomi ethile eyamkelwa lula lihlabathi kwaye bayamkhanyela uKristu wokwenene weKrismesi, imvana yokwenene. Thixo, ndiyathandaza ngokufanje ukuba njengoko iintloko zethu zijikwe zajonga phantsi eluthulini olo wasikhupha kulo, wamxelela uAbraham umprofeti malusi omkhulu, phuma Abraham ubale intlabathi leyo iphezu konxweme lolwane. Kwaye walibuyisela ilizwi, ayibaleki, andinakuyibala. Ngoko wathi, khangela phezulu esibhakabhakeni kwaye uzibale iinkwenkwezi. Kwaye wayesazi ukuba oko akunakwenzeka. Kwaye wathi kuye, ke iyakuba njalo imbewu yakho. Sikhangele kuloo myalezo kulaa mprofeti malusi ukuphuma eluthulini lomhlaba kusezinkwenkwezini zezulu, ukuba nangona kukho ukufa emizimbeni yethu enokufa ukuze kusithabathele eluthulini, kukho ubomi obunokusivusela ezinkwenkwezini njengoko watshoyo kumprofeti wakho omkhulu uDanieli. Kwaye abo bamaziyo uThixo wabo ngemihla yokugqibela bayakwenza izinto ezinkulu. Kwaye abo babuyisele abaninzi ebulungisini bayakukhazimla ngaphezu kweenkwenkwezi ngonaphakade kanaphakade. Nkosi Thixo, mdali omkhulu owayekulungele kakhulu ukuza emhlabeni ekwimo kaYesu ukuze azise abantu ukuba wayeyintoni na uThixo, kwaye yayinguwe kuphela owayenokuthabatha isohlwayo sokufa. Akukho ngelosi, akukho nto inokuyenza endaweni yayo. yayinguwe owabeka esohlwayo waye nguwe kuphela onokuthi ngobulungisa usisuse waye ekubeni ungumoya ubungenakho ukufa kodwa wenziwa inyama ukuze ube nokufa waye ube imvana ukuze ube nokususa isono sabahlanguliweyo bakho ukuba kwafuneka ubahlangule ngegazi elile lakho Oh, ibali likhulu kakhulu Nkosi. Lihamba phezu kwenhloko zabaninzi. Ukucinga uYehova omncinane elele emkhumbini. Wayemele ukuba aphile njengosana. UYehova omncinane ezalelwe esitalini. UYehova omncinane edlala nabantwana esitalatweni. UYehova omncinane okwishumi elivisayo. UYehova omncinane inkwenkwana yesikolo kwaye uYehova onamandla wazithabatha zonke izindawo kwaye ngoko uYehova imvana uYehova umprofeti kwaye waba kuko konke oku ukuze uve ubunzima besohlwayo sesono nokusinika ubomi obungunaphakade sixolele othixo Thina mahlwempu zidalwa ezingafanelekanga zeli hlabathi. Sithotyiwe ngobu busuku. Nkosi, xana sifunda loo nto wena wasenzela yona, kwaye kuncinane kakhulu esikwenzileyo njengembuyiselo. Indlela oweza ngayo ngemihla yeenkokheli ezinkulu zezenkolo. Indlela owawukulungele ngayo ukuma kwaye ukubonakalise ilizwi likabawo. Indlela ongazange wenzelele ngayo phezu kolwazi lwabo lwengqondo. Kwaye namhlanje kubonakala ngokungathi akukho mntu ufuna ukuma ngokuphandle kwaye abize ilizwi ngokunjalo. Ilizwi. Kwaye angenzeleli.
We pray God you forgive us for these things that we have
Siyathandaza Thixo usixolele ngezi zinto sithe asazihoya kwaye siphe ngobu busuku ezintliziyweni zethu njengoko sinikela kuwe njengomkhumbi kwaye siyazi ukuba ngalo lonke ixesha uKristu obethelelweyo esamkelwa kukho ukuzalwa ngokutsha kukho imvu esandula ukuzalwa kukho ukucula ezulwini ngengelosi phezu komoni omnye oguqukayo iingelosi ziyacula kwakhona siyathandaza Thixo ukuba kukho abathile apha ngokuhlwanja abangakwaziyo wena njengosipho senene sikaThixo njengomsindisi wesiqu sabo kungeke kuphela nje okhawulo lwengqondo kodwa ngokuzalwa okutsha ngokuzalwa ngomoya wakho bangabangayamkela kwangokunje Nkosi ngeentloko zethu zisathotyiwe kwaye ukuba kuyakubakho omnye Nkosi lo ongakwenzanga oku zanga iintliziyo zabo zingamkela uvuyo ngoku kwaye bafumane njengabelusi bakudala emkhumbini wentliziyo yabo ilizwi uMesiya oko kuya kungqinelwa kubo njengomoya oyingcwele umalusi omkhulu womhla sikucela oku egameni likaYesu ngelithuba iintloko zethu sizithobisile kwaye ndiyathemba ukuba iintliziyo zethu zithotyiwe ingaba unga mzalwane wam othandekayo nangona ulilungu lebandla kwaye ndiyathemba ukuba ndikuvisanga buhlungu ngokuthetha loo nto ndiyithethileyo ndikulungile ukuba lilungu lenkonzo simele kukwenza oko kodwa mzalwane ungakwamkeli oko nje umelwe kukuba uzalwe ngokutsha yiloo nto umprofeti Malusi omkhulu wayithethayo umelwe kukuba uzalwe ngokutsha wathetha oko kumfundisi wezakwalizwi umelwe kukuba uzalwe ngokutsha kwaye xana uzelwe ngokutsha ayikokuthi nje ngokuba uyakholwa bathi uyazalwa xana ukholwa kodwa ibhayibhile yathi umtyholi uyakholwa naye ngokunjalo ngokuqaphela asikuko oko ngamava uthi ke ndiphile ubomi obulungileyo ke babenjalo nabapostile kodwa babengazalwanga ngokutsha bade bamkela umoya oyingcwele babengaguqukanga kwa ukuguquka de babe bamkele umoya oyingcwele ndiyabukhumbula ubusuku ngaphambi kokuncatshwa okanye ekuncathweni nje ngaphambi kokuba uncatsho lwenzeke wathi uyesu kusimon petros xana sele uguqukile ngoko yomeleza abazalwana bakho upetros wayemlandele iminyaka emithathu enesiqingatha kwaye wayekhuphe iidimoni kwaye waphilisa abagulayo wayeshumayele ivangeli kwaye kananjalo ngokwelizwi wayengekaguquki nakuguquka ngoko ubungafuna olo hlobo lomthunywa entliziyweni yakho ngokuhlwanje ukuba ufuna oko ngenene akwenzi mahluko ukuba umntu othile uthini na yinyani mzalwana dade ndiyazi ukuba oko yinyani ubunga ngeli thuba yonke intloko ithotyiwe kwaye onke amehlo evaliwe kungekhona kum ndiyindoda nje umzalwane wenu kodwa kukristu uya kuphakamisa isandla sakho yithi ndiyakholwa koko kwaye ndifuna laa kristu ngenene entliziyweni yam ukristu wenene wekrismesi ungasiphakamisa isandla sakho ngoku thixo akusikelele kulungile oko thixo akusikelele nawe thixo akusikelele bethu izandla kuyo yonke indawo yanga ingenzeka mzalwana yanga ingenzeka dade yanga ingenzeka mhlobo wam zaliswa ngumoya kathixo kwenza mahlukumni kwinto ethethwa nangubani na khumbula bubomi bakho sisenokungabikho nkqu phezu komhlaba ngentsasa asinasiqinisekiso sokuphila ngaphandle koko sikuphefumlayo amathathane ethu ngoku sisenongawenzi omnye umphefumo kuphela ubabalo lukathixo kwaye yintoni elungileyo eyenzayo ungakhathaliseki ukuba uphile kakuhle kangakanani kwaye yintoni uyesu wathi ngaphandleni kokuba umntu azalwe ngokutsha akasayi kungena ngaphakathi ngoku ndiyasazi isigama sokuba kuyintoni ukuzalwa ngokutsha kodwa makhe sikhangele nje yintoni eyenzekayo ebhayibhileni xana bona bezelwe ngokutsha petros wayelikholwa abapostile babelikholwa kodwa babengazelwe ngokutsha kwade kwaba semva kokuba umoya oyingcwele wabawela ngepentekosta ngoku babezibuza yintoni eyenzekileyo waye upetros wathi kunye nabo bonke nina amadoda akwasrayeli makwazeke oku kuni uyesu wasenazaretha indoda engqiniweyo nguthixo phakathi kwenu ngemiqondiso nemimangaliso nangezimanga awathi uthixo wayenza ngayo yena lowo ubesele saziwa ngenxa yengaphambili ngentlanganiso yamatyala namthabatha ngezandla ezingendawo kwaye nambethelele lowo uthixo wamvusayo kwaye singamangqina wakhe wathulula oko nikubonayo kwaye nikuvayo ngoku kwaye kungokwezibhalo kwaye ngoko xana bekuva oku bahlabeka entliziyweni zabo kwaye bathi madoda nabazalwane yintoni esinokuyenza ukuze sisindiswe petros wathi kubo guqukani ngoku mhlobo wam ongumkatolika ohleli apha endibaziyo ngabane okanye abahlanu kuni abahleli apha bendixoxa ngale nto nompristu wakho mhlawumbi ingenguye umpristu wakho kodwa omnye wabapristi bamakatolika wathi uyesu wanika ibandla amandla ukuxolela izono nabani na enithe namxolela izono kubo zixolele nabani na ozono zabo nizibambileyo kubo zibambekile yinyani leyo kodwa masikhangele ukuba wayenza njani na indlela abapostile abalulandela ngayo ulungelelwano lwakhe hayi ngokwendlela leyo abapristi bayenza ngayo namhlanje kodwa wenza ntoni umpristi wokuqala ukuba ufuna ukumbiza ngolo hlobo upetros lowo wayenezitshixo zobukumkani wathi nize niyenze njani wathi guqukani nonke ngabanye kwaye nibhaplizwe egameni likayesu kristu ukuze kuxolelwe izono kwaye niyakwamkela isipho somoya oyingcwele kuba idinga likuni nakubantwana benu nakwabo bakude nakwabaninzi esakuba inkosi uthixo wethu iya kubabiza kwaye ukuba uthixo usabiza kwaloo mava amanye ngawakho ukuba uya kulandela kwaloo mmiselo mnye ukuba eli bandla liyakukholwa oko ngeentloko zenu zithotyiwe yithini amen ngoko nantoni na enganeno kuloo nto ichasene nelizwi kwaye kungekuko ngokomalusi nkosi yesu basezandleni zakho ngoku ndiyathandaza ukuba intliziyo nganye evulekileyo ngobu busuku engenaye ukristu umesiya kwaye ukristu ulilizwi ilizwi elithanjisiweyo libonakalaliswe kwaye ukuba kukhona ziphi na iintliziyo ezivulekileyo apha ngokuhlwanje ezingenaye laa mesiya esona sipho sokwenene sekrismesi ekuphela kwesipho sokwenene sekrismesi esikhoyo eso wathi uthixo wasinika ihlabathi kwaye wasivakalisa kwihlabathi ngabelusi bemvana yalo isicamagushelo sesono kwaye ukuba loo ntliziyo ivuliwe ngokuhlwanje yibeke kuyo nkosi ilizwi likamesiya lanamhlanje sibanikela kuwe egameni likayesu kristu unyana wakho amen niyamthanda niyakholwa kuye funani ke tanci ubukumkani bukathixo nobulungisa bakho zonke ezinye izinto ziya kongezelelwa kuni zihlobo phambi kokuba sivale ndifuna ukuthetha oku amaxesha amaninzi andiqondwa kakuhle ndinomyalezo ovela kuthixo kwaye kumelwe ndiwuvakalise loo myalezo kungakhathaliseki ukuba kunjani na. Ndiyazi ukuba awuqondwa kakuhle. Ukuba ubungenjalo ngoko ubungayi kuba ngumyalezo kaThixo, awunakuba nguwo. Zininzi izinto ezingacacanga namhlanje ukuze ungabi nokuqondwa kakuhle. Ndiyakholwa ukuba uThixo unamadoda kuwo onke amahlelo nombutho wehlabathi. Kwaye asikuko ukuba ndinxamnye nabazalwane bam. Ndiza apha eTucson kwiminyaka emithathu eyadlulayo kwaye ndanemihlangano nani balungiseleli phezulu kwamzalwana uGilmore, kwaye kwabuzwa ingaba ndize apha ukuzoqala ibandla. Ndathi, hayi mhlekazi, ndiza apha ukuninceda kodwa andikacelwa okwangoku kwiminyaka emithathu. Kodwa njengokufanayo ndilapha ukuze ndinincede, ndilapha ukuze ndimanye izandla kunye nani, ndingazimanye nemibutho kunye nani, kodwa ndimanye izandla nentliziyo kunye nani phezu kwelizwi likaThixo, kuzama ukushumayela ivangeli kuwo wonke umphefumlo naye wonke umntu osweleyo lo uphantsi kwesandi samazwi ethu. Ndiyazinikela kuThixo ngobo busuku ngayo yonke intliziyo yam, ngako konke okukum. Andinanto ingako yokunika. Andinakuzisa intlaka emhlophe, imore negolide kuba andinazo, kodwa konke endinako oko uThixo andinike kona obu bomi ndibunikezela kuye ngokutsha ngokuhlwanje phezu komkhumbi welizwi lakhe entliziyweni yam. Endimthembise ukuma nelaa lizwi ukuba uya kundivumela ukuba ndiphile omnye unyaka, ndithembeke kanye njengoko ndinokuma ndishumayele yonke indawana ngalo, ndikholwe yonke indawana ngalo. Ke Thixo ndincede, ingaba ungenza loo nto inye nam. Samkela Nkosi, siyasamkela isipho sakho seKrismesi, uMesiya, ilizwi elithenjisiweyo oko kungqinela ubukho bakho kunye nathi Nkosi, kungakhathaliseki umgaqo okanye ihlelo. Sizifumana ngokwethu namhlanje, ihlabathi liyaphasalala kwaye nanku uMesiya omkhulu emi ezolule ngokuphandle izandla zakhe. UYesu Kristu isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade, lo wenza izithembiso ukuba kule mihla yokugqibela ibandla liyakube lenziwe umbutho ngolona hlobo lide liyokungena eLaodike, kwaye siyakubona oko namhlanje Nkosi. Singenza ntoni Thixo othandekayo? Ndingenza ntoni? Ndincede mna nabanye aba belusi Nkosi kwihlabathi jikelele, abelusi belizwe, ukulivakalisa Nkosi kulo nyaka ulandelayo. Sincede Nkosi, siyathandaza, sinike ngothando lwakho nomoya wakho nokukhanya kwakho. Sizinikela ngokwethu ngobu busuku kwilizwi lakho nakubizo lwakho. Egameni likaYesu Kristu samkela isipho sakho seKrisimesi, ilizwi likaThixo lenziwe inyama kuthi. Amen. Ndiyawathanda amaculo ebantu. UPaulos wathi eBhayibhileni, xana ndacula ndacula ndikumoya, ndishumayela ndishumayela ndikumoya, xana nantoni naye ndiyenzayo ndiyenza yonke egameni likaYesu Kristu. Ngoko ekubeni oko oku bekunzima phezu kwenu kwaye ndiyanibulela, ndiza nalo myalezo. Ngamanye amaxesha kubonakala ngokungathi ndiyakuthiya ukuwuthetha, kodwa nangoko ndibophelelekile bazalwana. Ukuba ndiyenzi loo nto ndingumhananisi, ukuba ndiyenzi loo nto ndingumncatshi kwesam isazela, kwaye nolwam ukholo kwilizwi likaThixo ndimelwe kukuyenza kungekhona ukuze ndahluke, kodwa ukuze ndinyaniseke kubizo lwam. Kwaye ndifuna ukuninceda nonke, ndifuna ukwenza yonke into endinako ukuyenza. Ngoku makhe siculeni elinye lamaculo amakhulu amaxesha onke. Ndiyalithanda kakhulu, ndiyamthanda. Uyazi, ndiyakholwa ukuba nje besinokumthanda sonke, siyakwenza oko asicele ukuba sikwenze. Nindibiza njani mna Nkosi, kwaye ningazenzi izinto endiniyalele ukuba nizenze? Nindibiza njani mna Nkosi, kwaye ngoko ningayenzi loo nto ndinixelele ukuba niyenze? Ingaba ubungathanda Gxebe ukuphulaphula umalusi oqeshwayo oya kuthi, bhala igama lakho encwadini kwaye uzimane, thabatha lo mthendeleko, thetha oku kwaye konke kulungile? Xana umalusi omkhulu ngokwakhe wathi, ngaphandle kokuba umntu azalwe ngokutsha akanako nokububona ubukumkani bamazulu. Kwaye khangela kwabo befundisi bezakwalizwi baqeqeshiweyo baloo mhla, beqeqeshiwe ngcwele ukuphila okucocekileyo. Akukho nto sinokuyithelekisa nayo namhlanje, indlela ababephila ngayo. Kwaye wababiza njani umalusi omkhulu? wathi ningaboyihlo umtshomi ngokuba abazange baliqonda ilizwi kodwa ilizwi lomnye umhla kungelilo ilizwi lalomhla ukuba baliqonda ixesha likanowa kulungele konke oko elo yayilixesha likanowa kodwa lalingasayi kusebenza ngexesha likamoses kwaye ixesha likamoses lalingayi kusebenza ngexesha likakristu yabona ixesha likaluther alinakusebenza ngexesha likawesley ixesha likawesley aliyikusebenza ngexesha lepentekost kwaye amapentekost enze kwaloo nto inye bayenzileyo bonke abanye ngoku ngubani owandincedayo kwiintsuku ezadlulayo wena uyabuza xana kuvela incakuba yengca iyintoni naloo nto into xana kuvela incakuba yengqolowa uyesu wathi ngaphandle kokuba ukhozo lwengqolowa luwele emhlabeni kwenzeka ntoni xana ukhozo lwengqolowa okanye ingqolowa iwela emhlabeni into yokuqala ephumayo incakuba encinane ayifani nokhozo oluye lwangena khangela imvelo ayifani nokhozo olwangena phantsi kodwa ingumthwali wobomi bokhozo kwenza ntoni laa mntu ungakholwayo obhale laa ncwadi idumileyo uthixo othuleyo yayisithi ungatheni ukubakho kothixo onokuluvula ulwandle olubomvu kwaye eme iwaka leminyaka izigaba zobumnyama kwaye abona abantwana abancinane bedliwa ziingonyama nabantu bexhonywa emingqamlezweni kwaye bebulawa emabaleni nezinto kwaye akazange nkqu awuvule nomlomo wakhe yabona ilizwi sisityhilelo laa ngqolo xana laa ngqolo wayenene yaqalayo ekuqalekeni yasilela uthixo kwaye ekugqibeleni phaya kweza ingqolowa isibonakalalisi senene sikathixo esabonakalalisa ilizwi lakhe liphela kangangokuba yena wayelilizwi koko uthixo wamnika umtshakazi ngepentekosta kodwa loo mtshakazi wawela emhlabeni kwizigaba zobumnyama kanye njengokuba ingqolowa yokwenene isenza lwela phakathi kwaye kutheni ingazange yenza ngokuba yayifihlwe phantsi komhlaba kwafuneka ibole ngaphambi kokuba izise ubomi kodwa kweza umpristi omncinane ngelinye ixesha ogama lingumartin luther kwaye wantshulisa ilizwi eliyinye lenyaniso ilungisa liya kuphila ngokholo phaya kweza incakuba ngoko enye incakuba yayilandela uzwingli kwaze ngoko kweza ucalvin nonox kwaye kwaqhubeka ukuhla into yokuqala uyazi yatshintsha incakuba yayo yangena kwinqumo ngoku loo nto yayikhangeleka ifana nayo kancinane ngokuthe chatha kodwa nangoko yayingeyiyo into yokwenene leyo yaya emhlabeni phaya kweza uwesley exesheni kuwesley kwaphuma ibandla lamawisile ukusuka kwibandla lamawisile kweza amanazarete united brethren njalo njalo yenze ntoni yawa kwakhona yaze yavelisa ikhangeleka njengokhozo lwenene lwengqolowa ngoku ipentekost ngoku khangela uyesu kumateyu 24:24 ngomhla wokugqibela imimoya emibini yakusondelelana kakhulu ngokokude ilahlekise nabo benyuliweyo ukuba bekunokwenzeka ngoku lwakuba luvela ukhozo lwengqolowa nawuphi na umlimi wengqolowa uyazi ukuba loo nto yayikhangeleka igqibelela ukhozo lwengqolowa kodwa uhlala phantsi uyithabathe esandleni sakho uyivule akukho ngqolowa kuyo likhoba kodwa emva phayanga semva phantsi kwemicroscope unokubona ithupha encinane nako kusiza ukhozo kwaye ngoko yintoni elakhoba ikhasi ekumele liyenze ukukhusela ukhozo ilanga elishushu liya kulibulala likhusela ukhozo lude ukhozo luvuthwe exana ukhozo luvuthwa ikhasi lisuka limke kulo kodwa ubuke waqaphela ukuba ukhozo ngoko olo luvelayo lumele kukuba luhlobo olunye lokhozo olo lwangena emhlabeni emva kwemvuselelo kaluther kweza umbutho emva kwemvuselelo kawesley kweza umbutho emva kukaalexander smith ujohn alexander campbell ujohn smith bonke abangabanye kweza umbutho emva kwepentekosta kanye ukwehla njengento eyinene kodwa kweza umbutho yenze ntoni yatsalwa yemka sibe neminyaka eli-15 yemvuselelo ayizange yaziwe kuyo yonke imbali kwaye khangela kule mvuselelo iminyaka eli-15 yatshayela ihlabathi jikelele akukho namnye umbutho othe wakhiwa uphuma kuyo yayiphi yona yaqalisa imvula yamva yafela kweyona ngoko nangoko yafa akukhange kubekho umbutho olandela oku ngokuba lukhozo ngokwako akusenakubakho kwaye ikhasi ngoku liyarhoxa akukho ntsebenziswayo akukho mntu kufunayo kutheni kunjalo nje melwe kukuba yiloo nto kutheni elabandla lahlala phaya ukuyixhasa
apho ngobani babeya kuba nentsebenziswano nguphi umbhaptizwa okanye umrhabo okanye umlutero owayenokuxhasa iphulo lempiliso engcwele ngoku xana inyaniso ivela kwenzeka ntoni hayi ikhathi kodwa ubomi buphuma kanye kusuka ekhasini bungene kanye kukhoso obenene benyani ubomi ngo umbutho umi phaya usifa kanye njengokuba wenzile kuso sonke isigaba wenza kwaloo nto ini waphuma kuloo nto kumashumi amahlanu iminyaka eyadlulayo kwaye wabuyela kanye emva kuyo kwakhona kodwa ubomi benene bulandela ukhoso sisekupheleni kwexesha abazalwana yintoni eyarhoxela yona ukuze izise ukhozo ebukhoneni bonyana ukuze ivuthiswe ingqolowa ibe yigolide evuthweyo enkosini kutheni irhoxile nje ke kubangela intlungu iinyembezi ngokuba bengalali phambi kwelanga sun kodwa unyana son ukuze bavuthwe kwivangeli ezeleyo yenyaniso kubonakalisa yonke into leyo uyesu kristu wayithembisayo ebhayibhileni ukho umzimba ovukayo namhlanje phakathi kwabantu kwaye kusayi kuphinda kubekho imibutho iphumela iye kanye kwilawudike etyebileyo yintoni umbutho ophumelele ngayo izigidi zeedola kunye nezigidi zemiphefumlo kwaye yayiyintoni umalusi owayevela kuyo ukuhlangula abazalwane bakhe ukusuka ebukhobokeni andazi thixo yiba nathi sincede lesa ilizwi siphengululeni izibhalo kuzo sicinga ukuba sinobomi obungunaphakade kwaye zizo ezingqina ngenyaniso uyabona uthixo wabela amazwi akhe kwisigaba ngasinye esi sigaba kwasoloko wathini uyesu xana esiza wathi kwabo bantu bahanahanisi ndini nizenza mhlophe indonga kwaye nakhe amangcwaba abaprofeti babeke oyihlo bebafake phaya kwaye ningoonyana boyihlo kwaye imisebenzi leyo bayenzayo nani niyakuyenza yahlala injalo bazalwane bam kodwa xana uyesu esiza ngenye imini umalusi omkhulu wezimvu ukusuka kwipentekoste ukuya kuluda kuzo zonke izigaba abo bamkele ukukhanya njengokuba kusiza ngabathwali abangamkelanga mthwali bamkela ukukhanya uyabona baphuma uyakuza ukuba hlangule ndiyavuya ukuba ndiyazi uyabuya kwakhona oh uyakubalwa kunye neqela lakhe uyakubalwa inye kuphela indlela yokwenza oko ayikuko ukuzimanya nebandla kodwa kukuzalelwa kuye kwaye bonke ubawo andinike bona bayakuza kum kwaye akukho mntu unokuza engathanga ubawo wam ambize yabona yiloo nto kuphela ekhoyo kuyo yamkele yena eso kuphela kwisipho sekrismesi eso ndisaziyo sisipho sikathixo eso wasinika ihlabathi okuphela konyana amzeleyo kwaye isekwanguye isolo namhlanje nangona phakathi ilizwi yabona kholwa kuye ngalo mhla inzaliseko yebhayibhile xana ezo mfihlelo zisixhenxe emva kwezo zigaba zisixhenxe zebandla kwabakho iimfihlelo ezisixhenxe ezifihliweyo ibhala incwadi yazo kwaye umfundisi wezakwalizwi omkhulu wathi kum kungekudala kwixesha elidlulileyo wathi mzwani ubrenham yabona indlela usatana uya kuzama ukukukhupha ngayo endleleni wathi mzwani ubrenham uyazi intoni ndiyakholwa ukuba inkosi iyakutyhila kuwe into emasiyenze ngokulandelayo kuku iya kuba impihlelo enkulu leyo ifihliweyo phantsi kwala matywini asixhenxe ndathi hayi oko akunjalo mzalwana wathi iya kuba into engabhalwanga nkqu kwaselizwini ndathi hayi hayi uyalibala nabani na oyakongeza ilizwi elinye okanye asuse ilizwi libe linye yabona sele ingaphakathi phaya kakade kodwa abahlaziyi boyisakele ukuyibona abaphilanga thuba lide ngokwaneleyo ukuba bayibone kwaye zigaba ziphelile ngoku silapha kanye elawudike kwaye khumbulani isigaba saselawudike wayengaphandle kwebandla enkqonkqosa ezama ukubuyela ngaphakathi ueva wayemkhuphele ngaphandle uadam wakhe thixo sincede makhe siye ngaphaya kwenkampu ukuze simfumane basive ubunzima ngaphandle kwamasango kunye naye makhe siye kuye ekufeni kwakhe ekungcwatyweni kwakhe nasekuvukeni kwakhe kuba isekwanguye isolo namhlanje nangona phakade makhe sicule iculo libe linye phambi kokuba sihambe ningenjenjalo ndiyamthanda ungasinika isandi sanduleli dade bangaphi abalaziyo iculo lakudala ndi ukuba ukhe waba semihlanganweni ndiyalithanda ngoku makhe sivale nje amehlo ethu sicinge ngoyehova akukho bani wayefanele akukho bani wayenokuyenza kuphela yena waye wehla kwaye waba lusana oluncinane weza ekwishumi elivisayo wabangumchwe indoda esebenzayo waba imvana waba lidini wavuka enoloyiso uYehova kwayenjengoko uMoses watsala isandla sakhe kusuka esifubeni sakhe phezu kwenhliziyo yakhe Thixo wasikhupha isandla sakhe kusuka esifubeni sakhe imfihlelo yakhe umnyana wakhe lowo wayebethwe sisifo sesono esinganyangekiyo kwaye wayibuyisela esifubeni kwakhona kwaye wayitsalela ngaphambili kwaye wayandisela kuwe nakum uYesu Kristu isekwanguwe izolo namhlanje nangona phakathi angela kuye ngoku Bangaphi abayaziyo ukuba kwafuneka kube ngumalusi, ithini amen, kumele, kutheni umalusi, kwafuneka kube njalo, ngokungelithuba siphinda sicula lo mqolo omnye kwakhona, fikelela ngaphaya kwetafile, kukho amawisile, amabhaptizi, amaluthera, amarhabe, amakatolika, nabo bonke, bahleli apha ngokuhlwanje. Khawula izandla, nithi, hambi wakuthi, ndivuya kakhulu ukuba lapha kunye nawe ngobu busuku. Yitho into kubo yithi uThixo akusikelele njengokuba siqhawulana izandla ngoku njengoko silicula kwakhona ngoku. Ngoku makhe sivale amehlo ethu kwaye siphakamise izandla zethu kwaye siculele yena. Ngoku uThixo ngaphandle kwemo ke makhe sithobiseni iintloko zethu siyingqumshele ngoku njengabantwana abancinane ningabantwana bakaThixo musa ukukhangela kuloo nto ihlabathi lingayicinga uyanqula ngoku unqula uKristu Thobisani inhloko zenu nje kwaye ningqumshele. Ngaba uziva ukhuhliwe, uhlobo nje lwento ethile ekhuhle nje yonke intandabuzo kunye nehlabathi kude le kusuka kuwe. Uziva ngolo hlobo, phakamisa izandla zakho. Ndiziva ndikhuhliwe, ndiziva ngokwahlukileyo, ndiziva ngokungathi bendisitya ukusuka ezandleni zakho. Ndine njengomzalwane apha obengqina, ukutya, ukutya komalusi, ukutya kwezimvu. Elo lilizwi izimvu zikaThixo zizondla ngokutya kwakhe umntu akanakuphila ngasonga sodwa kodwa ngelizwi lonke liphuma emlonyeni kaThixo kwaye eli lilo iBhayibhile sizondla kulo lonke ilizwi ingukunje amanye amazwi kodwa kulo lonke ilizwi eliphumayo oh akwenzi ukuba umthandi ukucinga ukuba ngoku sinobomi obungunaphakathi hayi ukuba siya kuba nabo ngoku singoonyana bakaThixo hayi ukuba siya kuba ngabo ngoku kwaye ihleli kunye kwezasemazulwini indawo kuKristu Yesu kwaye umabona kude omkhulu lowo uvakalisa ukuba kukho iliza lomoya elenza abantu umntu lowo uhambayo ajikeleze umhlaba owaziyo nje njengesikrini sikamabonwa kude ilizwi elikhulu likaThixo kunye nomoya kaThixo uthabatha ilizwi likaThixo ubonakalisa uYesu Kristu kwezasemazulwini indawo kwizimvu zakhe bayisekwa nguye izolo namhlanje nangona phakade ngaba kamangalisi uyamangalisa uThixo anisikelele. Ngoku makhe sime nje umzuzwana ngaba unaye umuntu wentsikelelo. Ngoku khumbulani ngexesha leChristmas nqulani iNkosi uYesu nquleni ngamandla ovuko lwayo kwaye ukuba ndinokufumana inceba kuni nina umalusi wenu ibandla lenu okanye nantoni na ubusuku abukaze bube mnyama kakhulu imvula ayikaze iwe kalukhuni kakhulu kunye ubusuku kukho inenekazi elimiyo lilapha ndandixakeke kakhulu ndithabatha abagulayo kunye nezinto de kwabakho umfazi oneminyaka engamashumi asibhozo obudala owayelahlekelwe ingqondo yakhe kwaye wayenayo wacinga ngokuba nosana okanye enye into washiywa ingqondo yakhe waye uBilly ukusuka eofisini wanditsalela umnxebo wathi tata unganako that andinako kwangoku kukho abantu andinako nje ukuyenza loo nto wathi tata ungaya emthandazweni ndiyakubaxelela ukuba uyathandaza that ewe kwaye kwangaloo mzuzu kanye wabuyela ezingqondweni zakhe walala wavuka ekwimeko yakhe yesiqhelo watya isidlo sangokuhlwa esipheleleyo senkukhu ekuluvo lwesiqhelo umntu ebemi apha engqina ngayo kwimizuzu embalwa edlulileyo umzalwane uMac bendikhe ndambona apha kumzuzwana odlulileyo kwindawo ethile ebandleni kulapho omnye wabelusi umelusi wasekuhlaleni oyena mzalwane uthandekayo kwaye ndasoloko ndimthanda umzalwane uMac ukususela ndaqalisayo kulungiselelo kwaye ndadibana naye kwaye ndandinyukile ndikude le eBritish Columbia kwaye nje ukunibonisa indlela uThixo aya kuyisebenza ngayo yonke into ngokulungileyo ndandisele ndikhwele ihashe kwaye ndandibuyela emva entlango apho ndandikhokelele lonke iqela lamandiya kuThixo kwaye bonke babeguqukile kwaye bamamkela uYesu kwaye ngesiprofeto esaxelela inkwenkwe yomndiya leyo yayilahlekelwe lihashe layo iminyaka emibini eyadlulayo samxelela apho anokulifumana khona nokuba kuza kuba kude kangakanani kwaye nalapho ihashe liza kuba limi khona umama wakhe sifa sisifo sentliziyo waphiliswa kwaye wasindiswa kwaye le nkwenkwe idlula nje iyibona loo nto kwaye isazi ukuba yona ihashe lakhe lafunyanwa kanye naloo ndlela leyo wayexelelwe ngayo nayo yonke into akukho nalinye ilizwi elakhe yalithetha iNkosi ndiza kubuza nabani na kuni ingaba ukhe wakha wamva ethetha nantoni na ukuba wakhe wandixelela ukuba ndimixelele kodwa loo nto yenzekayo kanye ngokuchanekileyo ukuba oko kunjalo yithini amen. Yabona, yabona, ngokuchanekileyo ayikaze yasilela nangalinye ixesha kwaye umzalwana uMac wayengqengqe ekwimeko yokufa kwaye kwenzeka ukuba inkosikazi yakhe ibize uBilly unyana wenkosikazi yam kwaye wacela wabuza apho ndandikhona elaa nenekazi lithandekayo lincinane kwaye umfazi wakhe kwaye nomolokazana wam wathi usendleleni ekumantla eBritish Columbia kuhambo lokuzingela engalantsasa ngandlela ithile andikwazanga nje ukukhwela elo hashe ndiphuma kwaye ngoko uBilly wathi ndiyakholwa ukuba ndiza kutsalela umnxeba ekhaya kwakhona kwaye wenyuka waya eposini ukuze atsale umnxeba kwaye nabo bebuya bebaleka xana umndiya omncinane emiphaya omncinane yintoni leyo lalinayo ihashe kwaye wathi umzwana uMac ulele ukwiqondo lokufa kwaye uya kubiza kwaye ndehla ndaya ematyholweni kwaye ndaguqa phantsi ndathi Thixo othandekayo ezantsi ukuhla amawaka amathathu emayile kunqumla ilizwe kwisithile esinelanga sase-Arizona eTucson ngumzwane wam kwaye ulele kwiqondo lokufa ngaba uya kumnceda nje into yathetha kum konke kulungile kwaye xana ndisiza kumzalwane uMac ngenye imini ukuze ndithethe kuye kwaye ndambuza yeyiphi iyure eyenzeka ngayo ibiyiloo yure kanye le sayayo emthandazweni ngayo o yena ingaba akamangalisi usekwanguye izolo namhlanje nangona phakade ndivuya kakhulu ukwazi ukuba ndiphila kubukho bokumkani makhe sithobiseni iintloko zethu ngoku kwaye umzalwane omncinane oxabisekileyo ulapha umzalwane oyimishinari umhlobo wam ilungu le-assemblies of god umzwana omncinane othandekayo apho ndimbiza ngukritchi wayethetha izinto ezintle ngolona hlobo umzwana ukritchi ndikubiza ngolo hlobo andazi ukuba mandithini ungumzwana wam nomkhonzi kunye nam kwiimbandezelo zikayesu kristu ngalo mhla wokugqibela banga uthixo angakusikelela kwaye ndicinga ukuba umzwana uthoni wathi ubuya kundulula isihlwele ngeli xesha ngeli thuba sithobisa iintloko zethu kulungile yiza